The sermon, "How the Angel Came to Me and His Commission," was delivered on Monday evening, January 17, 1955, at the Lane Tech High School in Chicago, Illinois, USA. Liteya oyo, lulenge oyo mwaje ayake painangai, pe itinda na ye. Eteya maki na pokwa ya mokolo mwaze yambo. Mokolo mwazomi na sambo sanza na yambo. Na mobu 1955, na Lane Tech High School na Chicago, Illinois, États-Unis America.
And the brethren are probably, I see several tape recorders down here, and they'll pick this up, of course.
Petango mususu bandeko bazali. Nazali komona magnetofoni ebele awa. Na tembete, bako koti sayango na babande.
Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brethren here has got these tape recorders, and you run that right back through, you can get your case exactly.
Tango nyoso, okulinga koyeba penza oyo mulimo santo, alobaki na bino, okuta na bandeko oyo bazali na magnetofoni oyo. Bako kiko zongi la kobeta bande oyango, oko kakoyoka likambo na yo malamu.
Watch and see if it don't happen just exactly the way it says.
Landela yango pe tala soki ekosale mate penza ndenge alobaki yango omoni.
When you hear it, breathe out, thus saith the Lord.
Soki oyoki yango koloba, yango elobi nkolo.
A certain thing, or this is this way, or just check it over and see if that's right or not.
Likambo moko boye, to oyo, ezalaka boye, to tala yango penza na bokebi. Pe tala soki ezali bongo tote.
It's always that way.
Omoni, ezalaka tango nyoso ndenge wana.
Now, for just a little background.
Sikawa, pona kopesa bino likanisi.
And I'm just kindly happy tonight that there's just a few of us here. We're just home folks, aren't we? We're not, none of us strangers.
Pe nazali na mwa esengo na pokwa oyo. Nenge tozali bobele mwa bato moke. Tuzali bobele biso na biso boyete. Tuzali na bapayate. Mokote kati na biso.
We don't. I can just use my Kentucky grammar and feel right at home now. Because we're...
Tu na kokibo ngo kosale la. Elobeli nanga ya Kentucky. Pe komiyoka penza malamu. Po ete, tuzali...
We're just a... I ain't throwing off on Kentucky now. If there's anybody here from Kentucky.
Tuzali bobele. Penalobi yango te. Po na kotiola Kentucky. Soki motomoko ya Kentucky azali awa.
Is there anybody here from Kentucky? Raise your hand.
Motomoko ya Kentucky azali awa. Tombo aloboko.
Say, I should feel right at home.
Tala, nasengeli penza komiyoka malamu, boyete.
That's mighty fine.
Ezali malamu mingi.
My mother used to run a boarding house.
Mama nangai azalaki kosala na mbola moko.
I went down there one day to find out.
Mokolo moko na kedeki kuna pona mona.
There's a great group of men boarded there and the big long table set.
Ibali mingi bazalaki kofanda kuna pe mesa moko ya munene pe mulai etiamaki kuna.
I said, how many here from Kentucky stand up?
Pe na lobaki, boni bazali awa oyo bauti na Kentucky batelema.
Everybody stood up.
Batonyoso batelemaki.
I went up to church that night, my church, and I said, how many here from Kentucky?
Na kendeki na ndako nzambe na pokwa wana, na losambo na ngai pe na lobaki. Boni bazali awa oe bauti na Kentucky.
Everybody stood up.
Bato nyoso batele maki.
I said, well, that's been very good.
Bongo na lobaki, ezali malamu mingi.
The missionaries have done a good job. so thankful for it.
Bapalanganisi sango basali musala malamu. Boye, tozongisi matondi mingi pona yango.
Now, in the book of Romans, the 11th chapter, and the 28th verse.
Sikawa na mukanda na baloma. Mukapo ya zobi na moko. Pe mulongo ya tukumba na mwambi.
Listen closely now to the reading of the scripture.
Boyoka na bukebi sikawa butangi ya makumi.
As concerning the gospel... They are enemies for your sake. But as touching the election, they are beloved of the for the Father's sake.
Nanzela na sango malamu, batangami bayini na nzambe pona bino. Kasi nanzela na koponama, bazali balingami ya pona bankoko.
For the gifts and callings of God are without repentance.
Zambi makabo na nzambe, peko bianga manaye, ikuboto la mate.
Shall we pray?
Tobondela.
Lord, help us tonight now as we approach this reverently.
Kolo sunga biso sikawa na pokwa oyo. Wana izali biso kobele manalikambo oyo na limemia.
With all of our heart and sincerity.
Na motea mobimba na bosembo.
Only for your glory these things are said.
Izali bobele pona kembo na yo. Nde makambo oyo izali kolobama.
Help me, Lord.
Sunga ngai nkolo.
And put just in my mind just the things that should be said and how much to say.
Tiakati na likanisi na ngai bobele makambo oyo esengeli koloba mape boni na sengeli kolobela yango.
Stop me when it's your time.
Kanga monoko na ngai soki ngonga na yo ekoki.
I ask that every heart will receive these things for the benefit of the sick and needy in this audience.
Na sengi ete motema moko na moko ya mama kambo oyo pona bolamu ya bato na bokono pe ya bosenga oyo bazali na lianga ni oyo.
For I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Pona sengi yango na kombo na Yesu Kristo. Amen.
Now, I want to approach this subject just while we're small and I'll try not to keep you too long.
Sikawa na lingi kobandali kambo oyo penza wana ezali biso moke, pepe na komeka kosala ete na umisa bino tango molaite.
I'll lay my watch out here and try my best now to let you out in good time.
Na kotia sana ngai awa pe na kosala nyonso penza pola tika bino kokende na tango malamu.
So you can be back tomorrow night.
Na tina ete boko kakoya lisusu lobi na pokwa.
Now be in prayer.
Sikawa bozala kati na mabondeli.
I don't think the boy even give out cars. I've never asked him whether he...
Nandimite te mwana nga ya mubali akaboli ata bakalati ya mabondeli. Natuna ki ete soki a.
And if they didn't or whether they did or did not, it doesn't matter.
Pe soki bakabola ki yango te. To ezala ata bakabola ki yango to te.
We got cards in here anyhow if we have to call some.
Tozali na bakalati awa ata boni soki to sengeli kobenga ndambo na bato.
So if not, well, we'll just see what the Holy Spirit said.
Na bongo soki te boye tokotala bobele oyo Molimo Santo akoloba.
Now if you'll listen close, now this may be in just a few of us here, it's a good time to say this because it deals with my own personal being.
Sikawa soki bolingi koyoka na bokebi sikawa oyo ekoki lokola na tozali bobele mwa mokiawa ezali tango oyo elongobani pona koloba likambo oyo po ete etali bomo inangai moko.
And that's the reason I read this scripture tonight.
Pe yango nde tina na tangi likomi oyo na pokwa oyo.
That you might see that gifts and callings are not anything that anyone can merit.
Po boko kakomona ete makabo pe ko biangama ezalite oyo moto akoki kozwa na makoki na ye.
Paul speaking here said the Jews in the line of the gospel.
Polo oyo azalaki koloba awa alobaki ba Yuda kolandana na sango malamu.
Was blinded and away from God. That for our sake.
Babo mama ki miso pe, bazala ki musika na nzambe, yango pona biso.
But, the verse just before that said, all Israel will be saved.
Kasikaka molongo oyo ezali liboso na yango elobi, yisalele mobimba bakobika.
All Israel will be saved. According to the election.
Yisalele mobimba bakobika, pona oyo etali koponama.
God the Father has loved them and blinded them that we Gentiles might have a place.
Nzambe tata alingi bango pe abomi bango miso na tina ete biso mabota tokoka kozwa nzela na kubongo la motema sikao.
Now of repentance that through Abraham his seeds could bless all the world according to his word.
Pona nzela na abalayama, mumboto na ye koka kupambo la mokili mobimba, yengebele na iloba na ye.
See how the sovereignty of God is?
Omoni ndenge bokonzi na nzambe ezalaka.
His word just got to be.
Iloba na ye esengeli bobele kokokisama.
He just can't be nothing else.
Akoki atako zala ndenge mosusu te.
And now, God has elected us. He's elected the Jew.
Pesika wabiso na nzambe aponi biso. Aponi bayuda.
And he's all these things is God's foreknowledge.
Pe a oyo nyonso ezali nde boyebi makambo liboso ya nzambe.
When he spoke of him, what would be he foreknew it.
Tango asakolaki makambo yango, oyo elingaki kosalema, ayebaki yango liboso.
Now God, in order to be God,
nzoka ne nzambe, po azala nzambe,
at the beginning he had to know the end or he wasn't the infant God.
Na ibandeli asengelaki koyeba suka, soki bongo tembele, azalaki te nzambe oyo azangi suka.
God's not willing that any should perish, certainly not.
Nzambe alingite ete ba mususu babeba soko mokete.
He doesn't want anyone to perish.
Alingite ete moto moko abeba.
But at the beginning of the days, the world.
Kasi na ibandeli ya mikolo, ya mokili.
God knew just exactly who would be saved and who would not be saved.
Nzambe ayebaki na bulamu nani alingaki kobikisama pe nani alingaki kobikisama te.
He didn't want the people to be lost.
Alingaki te ete bato babunga.
It's not his will that any should be lost.
Ezali mokano na yete ete bamosusu babunga.
But it's his will to save everybody.
Kasi ezali mokano na yete abikisa bato nyonso.
But he knew from the beginning who would and who would not.
Kasi ayebaki uta na ibandeli nani alingaki kobikisa mape, nani alingaki kobikisa mate.
That's the reason he could foresee.
Yango de tina akokaki koloba liboso.
This thing will happen, that thing will happen.
Likambo yekosalema, likambo wana yekosalema.
You know, this will be that, this person will be that way.
To, oyo yekozala bongo, moto songolo akozala boye.
See, he could foreknow it because he's infant.
Omoni, akokaki koyeba yango. Liboso, poete azaina sukate.
If you know what it means, that's just there's nothing that he don't know.
Soki oyebi oyo yango elingi koloba, ezali bobele ete azangi koyeba ata eloko mokote.
Think he knows? Well, there's nothing from before time and after. There's no more time. He still knows everything.
Omoni ayebi, ezaina eloko mokote liboso ete tango ezala. To sima wana tango ekozala lisusu te. Bomoni, ata na tango wana, ayei bobele makambo nyonso.
Everything is in his mind.
Makambo nyonso ezali kati na makanisi na ye.
And then, as Paul said, in Romans the 8th and 9th chapter, then why does he still find fault?
Pena bongo lokola polo alobaki na baloma. Mokapo ya mwambe pe ya libwa. Bongo mpona nini? Silike la kabato.
So we see that.
Na bongo tomona kayango.
But God, like preaching the gospel, someone said, Brother Bram, do you believe that?
Kati nzambe. Lokola likambo yakotea sango malamu. Motomo kwa lobaki. Ndeko Branham. Undima kayango?
I said, look, said you must be Calvinist. I said, I am Calvinist as long as Calvinist is in the Bible.
Na lobaki tala. Alobaki osengeli kozala Calvinist. Na lobaki, nazali Calviniste tango nyoso oyo bo Calvinisme ekozala kati na Biblia.
Now there's a limb on the tree that's Calvinism.
Nzoka nde etape moko ezali na nzete yango, ezali nde bo Calvinisme.
But there's more limbs on the tree too.
Kasi bitape mosusu pe ezali na nzete yango.
A tree has more than one limb.
Nzete ezalaka na etape bobele moko pamba te.
If you just want to run it on out there in the eternal security.
Elingaki bobele komema yango kilo na kubatira mayaseko.
And after a while you go on off into universalism and you drop off out there somewhere.
Kati simana mo atango, bakati saki kilo na bo universalism pe babimi kuna na isika moko boye.
There's no end to it.
Ezali lisusu na sukate.
But when you get through with Calvinism, come back up and start on Arminianism.
Kati tango okomi na suka ya bo Calvinism, zonga simape banda kolanda bo Arminianism.
See, there's another limb on the tree and another limb on the tree.
Bomoni, etape mususu ezayi na nzete yango, pe etape mususu lisusu na nzete yango.
Just keep on, the whole thing together makes the tree.
Koba wobele kokende, lisanga ya nyoso wanande esali nzete yango.
So I believe in Calvinism as long as it stays in the Scripture.
Boye dandimi, bo Calvinism na tango nyoso oyo ezali kuhumela kati na makumi.
And I believe that God knew before the foundation of the world.
Pe dandimi ete nzambe ayebaki liboso na kozaisama na mokili.
Chose His church in Christ.
Aponaki lingomba na ye kati na Kristo.
And slayed Christ before the foundation of the world.
Pe abomaki Kristo liboso na kozaisama na mokili.
Scripture said so.
Makomi elobi bongo.
He was the Lamb of God slain from the foundation of the world.
Azalaki mwana pate ya nzambe oyo abomamaki liboso na kozaisama na mokili.
And Jesus said He knew us before the foundation of the world.
Bomoni, pe Yesu alobaki ete ayebaki biso liboso na kozaisama na mokili.
Paul said that he knew us and predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ before the world was ever formed.
Paul alobaki ete, ayebaki biso pe, akanaki liboso po na biso ete, toza la bana na ye kati na Yesu Kristo, liboso kutu mokile salema.
That's God, that's our Father.
Yangonde kozala nzambe, oyo wanande tata na biso.
See? So don't worry, the wheels are turning just right.
Bomoni, na bongo, bomitu ngisakate, nyoso dali kotambola na ndenge elongo bani.
Everything's coming just in time. The only thing is get in the turn.
Eloko na eloko, ezali kosale mapenza na ntango na yango. Likabo mobele moko, ezali nde okota kati na botamboli yango.
And that's the good part about it, then you know how to work when you're getting in the turn.
Pe oyo wanande, likambo malamu. Pona yango, na tango wanande okoyeba ndenge nini osala, wana ezali yoko kota na botamboli yango.
Now, notice now, the gifts and callings without repentance.
Sikawa tala malamu sikawa, makabo peko biangama, ikoboto la mate.
That's the only way that I could scripturally place my calling in the Lord.
Yango de nzela bobele moko oyo na kokaki, yenge bele na makomi, kokokisa, kobianga manangai kati na nkolo.
And trusting that I'm with friends tonight who will surely understand this and not think it's personal.
Pe na banzi ete na pokwa oyo nazali, elongo na baninga oyo bakososola yango solo, pe oyo bakokanisate ete ezali kamoyangai moko.
But that you might have an understanding.
Kasi po boko kakoza na lisosoli.
And know just what the Lord has said that He would do.
Pe koyeba penza oyo nkolo alobaki ete akosala.
And find something moving and then follow in it.
Komona eloko moko kotambula, kolanda yango pe kokota na kati na yango.
Now, in the beginning, the first thing that I can ever remember is a vision.
Boye na ebandeli, eloko ya liboso oyo na koki, penza komikanisela, ezayinde emononeli.
The first thing that I can recall to my mind is a vision.
Eloko ya liboso oyo na koki kokundola na makanisi nangai, ezayinde emononeli.
That the Lord gave me.
Oyo nkolo apesa kingai.
And that was many, many years ago. I was a little bitty boy.
Mibu ebele, esili koleka, nazalaki mwana moke penza.
And I had a rock in my hand.
Pe nazalaki na libanga na loboko nangai.
Now, I beg your pardon. I can remember when I was wearing a long dress.
Sika wanasengi bino bolimbisi. Nakoki komika nisela eleko oyo, nazalaki kolata mokoto ya molai.
I don't know whether any of you all old enough to remember when little boys used to wear long dresses.
Naibite soki yo, tola ni kati na binu. Oyo koli na ndenge koki, ozali komika niseleleko oyo bana mike ya mibali bazalaki kolata mikoto ya milai.
How many in here remembers when children wore, yes?
Boni awa, bazali komika niseleleko oyo bana mike bazalaki kolata. Iyo.
Long dresses. Well, I can remember in my little old hut there where we live.
Mikoto milai. Eh, nakokiko mika nisela na mwandako na biso ya kala. Epai tozalaki kofanda.
I was crawling on the floor.
Nazalaki konguluma na mabele.
And it was someone, I don't know who it was, come in.
Moto moko, na ebite soki ezalaki nani, akotaki.
And mama had worked a little blue ribbon in my dress.
Mama atongaka mwa eteni ya elamba ya langi ya boule, likolo na mokoto na ngai.
And I was just barely able to walk.
Na ino na yebaki penza kotambola te.
But I was crawling now and I stuck my finger in the snow on their feet.
Kasi na ileko wana nazalaki konguluma. Na tchaki mosapi na ngai na matandala, oye zalaki na makolo na bango.
And was eating the snow off his foot, standing by the side of the fireplace, getting warm.
Pe nazalaki kolia matandala uta na lokolo na ye, wana etelemaki ye pene na lituka, po na koyote la moto.
I remember my mother jerking me up, hard.
Mikalise liete mama na ngai, atombola ki ngai mbala kaka, po na yango.
And then the next thing I remember,
bongo likambo oyo elandi oyo nazali komika nisela.
Must have been about 2 years later.
Esikalaki kozala pene na mibu mibale simana yango.
I had a little rock.
Nazalaki na libanga moko ya moke.
And that would make me about 3 years old, and my little brother then would just been about not quite 2 years old.
Nakomaki pene na mibu misatu. Peleki na ngai ya mobali na tango wana na ino akokisaki penza mibu mibale te.
And so we were out in the back of the yard.
Pena bongo tuzalaki na sima ya lopango.
Where there was just an old chip yard.
Na isika ya kupasula koni.
Where they used to bring the wood up and chop the wood. How many remember them days when you used to pull the wood up in the backyard and chop it?
Epai bazalaki komema koni pe kupasula yango. Boni bazali komika nisaleleko wana. Tango bazalaki koya na koni na sima ya lopango pe kupasula yango.
But I wear a tie even tonight. I'm right at home.
Pona nini nalati ata kalavati na pokwa oyo na nazali penza epai na biso moko.
Then when we out there in the old shipyard, there's a little branch that run down there, come from the spring.
Bongo tango ba kuna na isika ya kopasola koni muluka moko ezalaki kotiola kuna kouta na liziba.
Had an old gourd dipper up there at the spring where we dip our water and put it in the old bucket, old cedar bucket, and bring it down.
Tuzalaki na etokeli ya ekutu ya kala kuna na liziba epai tozalaki kotoka mai na biso pe kosopa yango na katini ya kala katini ya libaya ya cedre pe komema yango.
I remember the last time I seen my little old grandmother before she died.
Na mikaniseli mbala ya suka oyo namonaki mobange ya koko na ngai ya mwasi liboso ete akufa.
She was 110 years old.
Azalaki na mibu mokama na zomi.
And when she died, I picked her up in my arms and held her like this just before she died.
Petango akufaki, na memaki ye na maboko na ngai, pe na simbaki ye boye. Penza penza liboso ete akufa.
She put her arms around me and said, God bless your soul, honey, now and forever, when she died.
Azinga ki ngai na maboko na ye, pe alobaki. Nzambe apambola mulimo na yo, mulingami. Sika wape libela na libela, tango akufaki.
And I don't think the woman ever owned a pair of shoes of her own in her life.
Pena ndimite ete mwasi yango azalaka ata na sapato na ye moko na bomo na ye mobimba.
And I remember watching her, and even I was a young man would go down to see him.
Na mikanise ete nazalaki kotala ye pe ata tango nazalaki elenge nazalaki kokende kotala bango.
Every morning, she'd get up barefooted and go through that snow up to the spring, get a bucket of water, and come back.
Tongo nyoso azalaki kolamuka, makolungulu. Azalaki kotambola likona matandala wana kino na liziba. Kotoka katili ya mai, pe kozonga.
Her feet right in that, so don't hurt you, she lived to be 110. So.
Mako na ye na kati na yango penza. Na bongo, etungisa bino te, awumelaki kino mibu mokama na zomi.
She was very, very rugged, too.
Na bongo liyo, messie. Atalaki pe penza penza makasi.
So then, I remember she was going to tell me about my father's marbles that he played with when he was a boy.
Boye na mikaniseli. Ete alingaki kobete langai lisoro ya babile ya tata langai. Oyo azalaki kosakana na yango tango azalaki mwana moke.
And a poor old thing, I thought, how she go get up in that attic?
Mubange ya boye na milobelaki. Akosala ndenge nini pona komata na ibombelo wana?
Little old two-room shack and had an attic up there.
Mwanda ko yakala na biteni mibale pe izalaki na ibombelo na likolo.
And he had two saplings cut in a ladder made to go up.
Bakataki nzete mibale ya mike pe basalaki na yango ebuteli pona komata kuna.
Well, I said, one out, she said, after dinner, I'm going to tell you, show you your daddy's marbles.
Eh, nalobaki. Eh, bongo, alobaki, boye. Sima nakolia, nakoyebisa yo, nakolakisa yo, ba babile ya papa na yo.
I said, all right.
Pe nalobaki, malamu.
So she's going to show them to me in a trunk upstairs where she had her stuff put away like the old folks do.
Na bongo alingaki, kolakisanga yango, kati na sanduku moko kuna na likolo isika abomba kibiloko na ye ndenge mibange basalaka.
Now I thought, how in the world that poor old thing will get up that ladder?
Pe na milobelaki, mobange ya boya kosala penza ndenge nini pona komata na ibuteli yango.
So I got around there and I said, Grandma.
Na bongo, napusanaki wana pe nalobaki, koko.
I said, now wait, honey, I'll get up here and help you.
Nalobaki, zela moke mulingami. Na komata awa pona kosunga yo.
She said, stand aside.
Alobaki telema pembeni.
Up that ladder she went like a squirrel.
Amataki noki noki na ibuteli yango lokole sende.
She said, well, come on.
Alobaki kasi, yakate.
And I said, all right, Grandma. I thought, oh my, if I can just be like that.
Pina alobaki, malamu koko. Nami lobelaki olala, soki na koki peza kozala bongo.
That much of strength in yet at 110 years old.
Koza na ino na makasi bongo, kati na ngai na mibumo kama na zumi.
Now, then, I remember being at this little old spring, I had a rock.
Na bongo, lisusu na mika niseri yete nazalaki na mua liziba wana, nazalaki na libanga.
I was throwing it down like that in the mud, trying to show my little brother how strong I was.
Pe nazalaki ko bamba yango boye, na poto poto. Nazalaki ko meka, kula kisaleki na ngai ya mobali ndenge nazalaki makasi.
And there was a bird sitting up in the tree and he was chirping, turning around a little robin or something.
Pende ke moko efandaki likoya nzete pe ezalaki koyemba kopumbwa pumbwa moye ndonge ndonge na tolo motane. Tonde ke moko ya lolenge wana.
And the little robin, I thought he spoke to me.
Pe moye ndonge ndonge yango nakatsaki ete azalaki koloba na ngai.
And I turned and listened. And the bird flew away.
Na baluka ki pona koyoka. Pende ke yango epumbwaki. Pe kendeki.
And a voice said, you're going to spend a big part of your life near a city called New Albany.
Bongo mungongo moko elobaki. Okolekisa eteni bondeni ya bombo inayo. Pene na engumba moko ebengami New Albany.
It's 3 miles from where I was raised.
Eza ina ntaka ya mili misato. Longwa na isika na bokolama.
Went about a year later to the place.
Pene na mubu moko si mana yango, tokendeki na isika yango.
Have no idea of ever going. New Albany.
Totaleki ata na likanisite ya kokende. New Albany.
Along through life, how those things.
Na bomo inangai mobimba. Ndenge makambo wana.
Now look, my people was not religious.
Nzoka ne tala. Bato ilibota nangai, bazalaki basambelite.
My father and mother did not go to church.
Tatape mama nangai, bazalaki kokende na ndako nzambe te.
Before that, they were Catholic.
Liboso na yango bazalaki bakatoliko.
A little nephew sitting in here somewhere tonight, I guess.
Mwana yandeko nangai oyo, afandi awa, na isika moko boye da pokwa oyo, na banzi.
I don't know he's a soldier.
Na ebite, azali soda.
I'm praying for him. He's Catholic himself, still Catholic.
Nazali ko bonde la pona ye. Ye pe azali mo katoliko. Azali na ino mo katoliko.
And last evening when he was here and saw those things of God.
Pe lobi na pokwa. Tango azali ki awa pe. Amulaki makamoyo nzambe asalaki.
He was standing right there. at the platform, he said, stand there.
Azalaki penza wana na etumbelo. Alubaki, azalaki wana.
And said, Uncle Bill, he's been overseas for a long time, said, and I've seen that.
Pe alubaki, Noko Bill, afaraki tango mulayina mikili mosusu.
Said, that don't happen in the Catholic Church.
Alubaki, tango na munaki yangu, alubaki, oyo wana esalamaka na lingomba katoliko te.
He said, I believe Uncle Bill, you're right, he said.
Alubaki, oyo wana, na nandimi Noko Bill, ete olongi. Alubaki bongo.
And so I said, honey, it isn't me right. It's him that's right.
Nabongo na alubaki, molingami, ngainde na longi te, yende alongi.
See, him that's right.
Omoni, yende alongi.
And so he said, I said, now I'm not asking you to do nothing, Melvin.
Pe nabongo alubaki ete, nalubaki, sikawa, na senye na yote ete, osala soki nini, Melvin.
But just serve the Lord Jesus Christ. With all your heart, you go anywhere you want to.
Kasi bobele ete osa ilankolo Yesu Kristo na motema na yomo bimba. Oyeko kende esika nyoso olingi.
But be sure that in your heart, that Jesus Christ has been born anew.
Kasi yeba na tembete, ete kati na motema na yo, Yesu Kristo abotabili susu.
See, in your heart, and you go to any church you want to after that.
Omoni, kati na motema na yo. Atangu wana okokiko kende na lingomba nini ulingi, simana yangu.
Now, but the people before me were Catholic.
Bungu, kasi bato oyo bazaraki liboso dangai bazaraki bakatoliko.
My father's Irish, my mother was Irish.
Tata nangai azaraki Irlandais, pi mama nangai azaraki Irlandais.
The only break there is in the Irish blood, my grandmother was a Cherokee Indian.
Motobobele moko. O azaki na makila ya ba Irlandais te, ezaki nde koko nangai ya mwasi, oyo azaki Indian Cherokee.
My mother is just about a half-breed.
Mama nangai azali penza lokola métis.
And so then, to me, it's our generation, after three, it's done faded out.
Nabongo ngai, po nangai ezali, libota na biso, sima, na mabota bisato, esili kolimo.
But that's the only break in being strictly Irish. Harvey and Branham was the name.
Kasi obele yende, azalaki Irlandese te, na bokitani mobimba. Kombo na bango ezalaki Harvey pe Branham.
And then behind that was Lyons, which is still Irish.
Pe liboso na ye, Lyons, nde azalaki. Ye pe azalaki Irlandese.
And then they was all Catholic, but myself, we had no religious training or teaching at all as children.
Pe bango nyonso bazalaki ba katoliko. Kasi ngai moko, baboko laki biso na losambo to na malakisi ata moko te. Tango tozalaki bana.
But those gifts, that visions, I saw visions right then just the same as I do now.
Kasi makabo wana, bimono nili wana, nazalaki kumona bimono nili, na eleko wana, pe la moko nazalaki kumona yango lelo.
That's right. Because gifts and callings are without repentance.
Ya solo, puete makabo, peko biangama, ikoboto la mate.
It's the foreknowledge of God, God doing something.
Ezalinde boyebi liboso ya nzambe, nzambe de azali kosala likambo.
Down through life, I was afraid to say anything about it.
Nabomo inangai mobimba, nazalaki kobanga, koloba ata nini, natia na yango.
You've read my story in the little book called Jesus Christ, the same yesterday and forever.
Busira kotanga lisolo nangai kati na mwa buku moko ebengami, Yesu Kristo azali mutindo moko, lobi lelope libela.
I think it's some of the books, these are the books. Is that right, Gene? Is it in this the regular book, in the book we have now? Is it Life Story? I think it is.
Na bazi ezwami kati na babuku mususu, oyo mususu, boyete gijene. Ezwami kati na oyo, buku oyo, ya mumeseno. Ya mumeseno kati, na kati, na buku oyo tozali na yango sikawa. Ezali yango li solo ya bomo inangai. Na banzi ezali yango.
Then when we had, and that all hold my own books now, I've never read them myself.
Na bongo tango to, ezali ndenge, boyete, babuku nangai moko, kasi ngai moko, na tanga yango atambala moko te.
But somebody else writes them.
Kasi moto mosusu nde akomaka yango.
So then it's just something they've taken a meeting. I've been through that, so I'm looking for something else always to happen.
Bongo ezali bobele biloko oyo bamemaki na liangani. Makambo oyo wana nasila kobikela yango. Na bongo nazali tango nyonso koluka ete makambo mosusu esalema.
So then they're fine. I've read parts of them now here and there just as to get a chance.
Na bongo ezali malamu. Nasili kotanga biteni na yango. Ndambo awa, ndambo kuna. Bobele tango nazali kozwa libaku.
And now, anyhow, as a little boy, you know the vision, how it spoke to me.
Bongo, na ndenge nyonso, tango nazalaki mwana moke, boyebi ndenge emononeli, elobelaki ngai.
I was about 7 years old and said, don't drink or smoke or defile your body in any way. There will be a work for you to do when you get older.
Nazalaki pene pene na mibu sambo, pe lobaki. Komela masanga to makayate. Tope koye isambindo na nzoto na yote ata na lolenge mokote. Okoza na musala moko ya kosala tango kokola.
And you've heard that told in the book?
Pe boyoka ki yango ndenge elobami na buku.
Well, that's right.
Ezali bongo.
All along, it kept happening.
Eko baki kokomela ngai tango nyoso.
When I become a minister,
tango na koma ki mukteyi.
Well, then it really started happening, all the time.
Natango wanande, ibandaki penza kokomela ngai tango nyoso.
And I one night saw our Lord Jesus. I'm saying this with permission, I believe, from the Holy Spirit.
Mokolo moko na butu na mola ki nkolo na biso Yesu. Nazali koloba yango na ndingisa na banzi ya Molimo Santo.
The angel of the Lord that comes is not the Lord Jesus.
Mwanje na Yahweh oyo ayaka epai na ngai. Azali nkolo Yesu te.
It doesn't look like him in the same vision.
Akokali na ye te kukukala na imone liwana.
For the vision I saw of the Lord Jesus that he was a little man.
Pamba te. Na emone nelui oyo, na mona kida tira na nkolo Yesu, azalaki mobali na nzoto mike.
I've been out in the field praying for my dad.
Azalaki te, na kendeki na isobe, kubonde la pona papa na ngai.
And I come back in, and I went to the bed.
Na zongaki, na pusala ipembe na mbeto.
And that night, I looked at him, and I said, oh God, save him.
Na butu wana, natalaki yepe na nalobaki, nzambe, bikisa ye.
My mother has already been saved and I'd baptize her.
Mama nanga silaki ko bikisa bape na silaka ko batisa ye.
Then I thought, my dad drinks, so and I thought if I could just get him to accept the Lord Jesus.
Bongo na milo belaki, papa nangai, amelaka mingi. Pe na milo belaki, soki na kwaki bobele, komema ye ete andi menakolo Yesu.
I went out. Laid down a little old pallet out in the front room near the door.
Nabimaki, nalaki na mbeto ya kala oyo ezalaki na eteni ya liboso, pene na ekuke.
And something said to me, rise up.
Eloko moko, elobaki na ngai, telema.
And I raised up, went walking, and went back into the field behind me, an old broom sage field.
Na telemaki, nabandaki kotabola pe nazongaki na esobe oyo ezalaki sima na ngai. Esobe ya matiti.
There standing out over 10 feet from me stood a man.
Pe kuna, nantaka ya pie, kuleka zobi te, uta isika na zaraki, mobali moko atelemaki wana.
White garment on, little fella.
Alataki elamba ya pembe, moto ya nzoto mike.
Had his arms folded like this, a beard kind of short, hair down to his shoulders.
Akangaki maboko na ye boye, azaraki na mandefu mwa mokuse, suki kino na mapeka na ye.
He's looking sideways from me like that.
Azai kotala ipai mususu, longwa na isika na zaraki boye.
Peaceful looking figure.
Azalaki kotali sa boboto.
But I couldn't understand how his feet, one just behind the other.
Kasi nazalaki kososolate, ndenge makona ye zaraki moko si mapenza na mususu.
And the wind blowing, his robe moving. Sage blowing.
Pe mo pepe zalaki ko pepa. Mokoto la ye zalaki ko ningana. Matiti zalaki ko ningana.
I thought, now wait a minute. I bit myself. I said, now I'm not asleep.
Nami lobelaki zera moke. Nami swaki. Nalobaki nalalite.
And I pulled down, pulled a little piece of that sage off, and it's got it like a toothpick in it.
Pena bendaki. Nakataki etedi yalititi. Boyebi, eloko moko nakati na yango izalaka lokola mbazi ya minu.
I put it in my mouth.
Natiaki yango na monoko.
I looked back towards the house.
Naboraki miso na sima nandako.
I said, no. I was in there praying for dad. Something said, come out here, and here stands this man.
Nalobaki te. Nazalaki kuna nakati. Kobonde la pona papa. Eloko moko elobaki dangai ete na ya awa. Pe na muni mobali oyo atelemi wana.
I thought, that looks like the Lord Jesus.
Nabilo belaki. Ezayelo kola nkolo Yesu.
I thought, I wonder if it is.
Nabilo belaki. Nazali komitu da soki ezaliye.
He's looking just exactly directly towards where our house sits now.
Azaki kotala penza. Semba esika ndako na biso ezwami sikawa.
So I moved around this way to see if I could see him.
Bongo na baluka ki boye po natala soki na kokaki komona ye.
And I could see the side of his face like that.
Na kokaki komona ngambo ya ilongi na ye boye.
But I had turned way around this way to see him. I said,
Kasi ah, nasengela ki ko baluka boye po na mona ye. Nalobaki.
Never moved him.
Aningana ki ata mokete.
I thought, I believe I'll call him.
Namilo belaki. Nabanzi ete na kubenga ye.
I said, Jesus.
Nalobaki Yesu.
And when he did, he looked around like that.
Pena tango yango. Abayola ki miso boye.
That was all I remember. He just reached out his arms.
Bobele yango de nazali komika nisela. Asembola ki bobele baboko na ye.
There's not an artist in the world could paint his picture.
Moyemi ata moko tela mokili. Akiko ye maelili na ye.
The characters of his face.
Bilembo ya elongi na ye.
The best I've ever seen was at Hoffman's head of Christ at 33.
Oyo eleki malamu kati na oyo na mona. Ezaende moto ya Kristo na mibu tukumisato na misato ya Hoffman.
I've got it on all the literature and everything I use.
Nyachaka yango na mikana na ngai nyoso. Pena biloko nyoso oyo na sayelaka.
That's it, because that looks just like it.
Edali poete kokani penza na yango.
And so then, or pretty near, as close as it could be.
Pena bongo, to ezali penza pene, pene mingi penza, nandenge koki.
He looked like a man if he'd speak the world would come to an end.
Azali lokola mobali oyo soki alobaki, moki elingai kosuka.
And yet, for so much love and kindness, so I just pitched over.
Nzoka ndia atondi na bolingo. Pena bolamu na lulenge ete bo. Na lemba kizoto.
In a daylight, I found myself just at the break of day.
Peta tongo etani. Na mimona kina tongo.
Pajama shirt soaking wet with tears when I come to myself.
Ete simisi ya pijama nangai epolaki mobimba. Na mai ya miso. Tango bomoto nangai ezongaki.
Walking back to the broom stage via home.
Wana nazalaki kotambola. Kozonga na ndako kati na matiti.
I told it to a minister friend of mine.
Na yebisaki yango moninga na ngai moko motei.
He said, Billy, that'll run you crazy.
Alobaki, Billy, ekobelisa yo liboma.
He said, that's the devil. And said, don't you fool with nothing like that. I was a Baptist minister at the time.
Alobaki ezali zabolo. Pe alobaki, komeka komikotisa na makambo ya bongo te. Na eleko wana nazalaki motei ya Baptiste.
Well, I went over to another old friend of mine. I sat down and told him about it.
Eh, nakendeke epai ya moninga na ngai mosusu ya kala. Nafandaki, pe nayebisaki ye yango.
Now I said, brother, what do you think about that?
Nalobaki ndeko, okalisi nini mpona yango?
He said, well, Billy, I'll tell you. He said, I believe if you try to keep your life, just preach what's in the Bible here.
Alobaki, eh, Billy Yoka. Alobaki, nandimi ete, soki okoki, komeka, kokoba, kobika sembo, koteya bobele oyo, ezali kati ya Biblia oyo.
The grace of God and so forth, I wouldn't go off after some fantastic thing, something like it.
Ngolu na nzambe pe bongo na bongo, soki ngai, nalingaki kolanda makambo ya pamba te, makambo lokola oyo wana.
I said, sir, I don't mean to go off after some fantastic thing.
Nalobaki, messie, nalobite ete nakolanda makambo ya pamba.
I said, only thing I'm trying to find out is what this is.
Nalobaki, eloko bele moko oyo nazali koluka koyeba, ezali ete na yeba soki oyo ezali nini.
He said, Billy, years ago, they used to have those things in the churches.
Alobaki Billy, na mibu eleki, makambo wana izaraki na mangomba.
But said, when the apostles ceased, those things ceased with it.
Kasi, alobaki, tango batoba basilaki, makambo yango isilaki elongo na bango.
And said, now the only thing that we have at any kind of seeing those things, said it's spiritualist, demons.
Pe alobaki sikawa. Eloko bele moko tozali na yango oyo bao nyonso bamona kama kabwana alobaki ezali de bato na soloka milimu mabe.
I said, oh brother McKinney, you mean that? He said, yes sir.
Nalobaki ende ko makini ya solo alobaki iyo monsieur.
I said, oh God, have mercy on me.
Nalobaki zabe yokela ngai mawa.
I said, oh, Brother McKinney, will you join with me in prayer that God will never let it happen to me? You know I love him.
Nalobaki, na, oh, ndeko makini. Oko sepela kubonde la na ngai elongo ponzambe ati kata mbala mokote ete eko belangai oyebi ete la lingiye.
And I don't want to be wrong in these things.
Pena boi koza na libunga na makamboyo.
I said, you pray with me.
Nalobaki. Obonde ananga ilongo.
He said, I will, Brother Billy. And so we had prayer right there in the parsonage.
Alobaki, nakobonde la ndeko Billy. Nabongo, tobonde la kibobele wana na ndako ya mokengeli mokonzi.
I asked several ministers, the same thing would come.
Natuna kibate yebele. Iyanweza la kibobele ndenge moko.
Then I got scared to ask him because he'd be thinking I was a devil.
Bongo nakobaki kobanga kutula bango. Nokite bakalisa ete nazalaki moli mabe.
So I didn't want to be like that.
Nabongo ngai nde nalingaki kozala bongo te.
I know in my heart something happened. Now that's all. There's something in my heart that happened.
Nayebaki na motema na ngai ete likambo moko esalemaki. Bongo esili eloko moko esalemaki na motema na ngai.
And I didn't want to be like that. Never.
Pe ngai nde nalingaki kozala bongo te. Atamba la mokote.
So later on in years,
Nabongo, sima na mibu,
I heard one day down at the First Baptist Church where I was a member at the time.
Nayoka ki mokolo moko na Premier Église Baptiste. Epai na zaiko sambela na ileko wana.
I heard someone saying, "Say you are to one over and heard them holy rollers last night."
Nayoka ki moto moko koloba. Tala. Usengeleki kokende kuna pe koyoka batutu kiwana lobi na pokwa.
Now I thought holy rollers.
Pena kanisaki batuntuki.
And a friend of mine, Walt Johnson, bass singer.
Izalaki muninga nangai. Walt Johnson azalaki koyemba bass.
And I said, what was that, Brother Walt?
Pena lobaki olobi nini ndeko Walt?
He said a bunch of these Pentecostals.
Alobaki etonga ba Pentecostistes.
I said, what?
Nalobaki, nini?
He said, Pentecostal. He said, Billy, if you'd ever see that.
Alobaki ba Pentecostiste. Alobaki Billy. Soki omonaka yango.
Said they was rolling on the floor like that and jumping up and down.
Alobaki. Bazalaki ko baluka na mabele boye. Pe ko pumbwa pumbwa.
And said that they had to jabber off in some kind of unknown tongues or they wasn't saved.
Pe alobaki, bazali koloba ete, basengelaki koloba loba nkota oyo eyebani te, soki bongo te, babikisami te.
I said, where's that at?
Pe alobaki, esika nini?
Oh, says little old tent meeting out there at the other side of Louisville.
Oh, alobaki, namwali yanga ni moko na se na ye makuna, na ngambo mosusu ya Louisville.
Said, colored people, of course, and I said,
Alobaki, natembete batali bato moindo. Nalobaki boye.
And he said there's a lot of white people there.
Alobaki mindele, batali ebele kuna.
I said, did they do that too? He said, yes, they did it too.
Nalobaki, bango pe bazalaki kosala bongo. Alobaki, iyo, bango pe bazalaki kosala bongo.
And I said, that's funny, as people get mixed up and stuff like that.
Nalobaki, ezali kokamwisa. Bato bazali pe kobulungana na makambo ya boye.
I said, well, I guess we just have to have those things on a Sunday morning.
Nalobaki, nabanzi ete makambo ya boye pe esengeli kozala. ezalaki mokolo ya lomingo moko na tongo.
I never forget it. He was eating a piece of dry orange peeling for indigestion he had.
Nakobosala yango ata mokete. Azali kolia eteni ya poso ya ilala ekauka. Po ete libumu na ye, enikaki bilei malamu te.
And I guess it as well as it was yesterday.
Pe nazalaki komona yango, lokola ete ezalaki bobele lobi awa.
Now I thought, jabbering, jumping up and down.
Pe na milobelaki, ko loba loba. Kopumbwa pumbwa.
What kind of religions will they get next? And so I went on.
Balosambo ya ndenge nini ekobima sima na oyo na bongo na lekaki.
Later from that, I met an old man.
Sima na yango nakutanaki na mobange mobali moko.
It's here in a church maybe now.
Oyo akoki kozala awa na ndako nzambe sikawa.
Or he was here over to church by the name of John Ryan.
Toazalaki awa na ndako nzambe kombo na ye John Ryan.
And I met him at a place, old fellow, long beard and hair.
Pe nakutanaki na ye na isika moko mobange yango azalaki na mandefu pe suki milai.
And he may be here. I thought he's from Benton Harbor up here at the house of David.
Pe akoki kozala awa nazalaki kokanisa ete autaki awa na Benton Harbor na ndako ya Dawidi.
And they had a place in Louisville. I was trying to find them people, and they called it the School of the Prophets.
Pe bazalaki na isika moko na Louisville, nazalaki koluka bato yango. Bazalaki kobenga yango etelelo ya basakoli.
So I thought I'd go over and see what that was.
Na bongo, nakanisaki ete nasengelaki kokende kuna pona komona soki ezali nini.
Well, I didn't see nobody rolling on the floor, but they had some strange doctrines.
Namonaki ata moto moko kobaluka na mabelete kasi bazalaki na mateyo ya ndenge mosusu.
That's where I met this old man. He invited me to come up to his place.
Kuna nde epai nakutanaki na mobange mobali oyo abengisaki ngai ete nakende epai na ye.
I went up for a vacation.
Nakendeki loyi kuna.
I was there one day and I went back to his house and he's done gone.
Mokolo moko nazalaki kuna pe nakendeki lisusu na ndako na ye kasi asilaki kobima.
And he'd gone somewhere down in Indianapolis, said the Lord called him, his wife.
Akedeke sika moko na Indianapolis. Mwasi na ye alubaki, kolo abengi ye.
I said, you mean you let that man run off like that?
Nalubaki. Oliki koloba ete otikaka, mubali wana, abi makandege wana.
She said, oh, he's God's servant.
Alubaki, oh, azali mumbo na nzambe.
Poor old thing died a few weeks ago, I heard.
Nayoki ete mubange mwasi yango, auti kukufa eleki mwa baposo.
And she is devoted to him, my.
Pe azalaki komi pesa na ye, oh la la.
That's kind of wife to have.
Oyo wana nde lolenge ya mwasi ya kobala.
That's right. Right or wrong, he's right anyhow.
Ya solo. Mobali aza na ilonga tote, azali kaka na ilonga.
I said, well I know the, now he, Brother Ryan, are you here?
Nalobaki, hey. Naibaki ete ba, nzoka de a, ndeko Ryan, ozali awa.
He isn't here. He was the other day, wasn't he, boys?
Azali awa te. Azaleki awa lobi oyokuna, boyete, bandeko.
Well, they just live with what they can get a hold of. I mean, they didn't have nothing to eat in the house.
Bongo bazalaki kobika bobele na oyo bakokaki kozwa. Pe azalaki na eloko ya kulia te na ndako.
That's right, and I caught some fish out to a pond or a lake in Michigan.
Ya solo na utaki kolobo mbisi na liziba moko, tola libeke moko na Michigan.
And I come back down, and I come back down to the place.
Pe nazonga kikuna, epai na bango.
And they didn't even have lard in the house or grease to cook the fish with.
Nandako bazalaki ata na mafuta ya ngulu te, ata mafuta te, po na kulamba na yango mbisi.
And I said, he left you without anything in the house?
Pena lobaki. Atikio na iloko moko na ndako te.
So, oh, but he's God's servant, Brother Bill, said he.
Alobaki. Oh, kasi azali muumbu na nzambe. Ndeko Bill. Alobaki, ah.
I thought, well, bless your old heart, brother. I'll stand right by you, that's right.
Pena milo belaki, boye, apambulama, ndeko. Nako sepela peza, kosunga yo, ya solo.
You think that much of your husband, I'm ready to join up and stand by you for that.
Soki, okadisela kamubali na yo, malamu mingi boye, nabele mi pona kozala na yo elongo pe pona kosunga yo pona yango.
That's right. We need more women like that today and more men thinking of their wife like that.
Ya solo. Tosenge na basi mingi ya motindo wana lelo. Pena mibali mingi oyo bakanise na kabasi na bango bongo.
That's right. It'd be a better America if husbands and wives would join together like that.
Ya solo. Amerika elingaki kozala malamu koleka. Soki basi na mibali basangana kibongo.
Right or wrong, stay with them.
Baza na elonga tote. Bofanda na bango.
Would be so many divorces.
Koma mabala, ilingaki kozala mingi boete.
So we went to, then I went on, and on my road home, is a strange thing, I come down through Mishawaka.
Boyeto, tokendeki, bongo na lekaki. Petango na zalaki kozonga na ndako na ngai, ezalaki likambo ya kokamwa. Na lekaki na Mishawaka.
And I've seen little old cars now sitting on the street called, big signs on them said, Jesus only.
Namona ki mituka. Etele maki na balabala. Kombo na yango. Bakoba ki koma minene likolo na yango ete, bobele Yesu.
I thought, what is Jesus only? That must be religious.
Nakanisa ki, nini yango? Bobele Yesu. Esreli kozala yabasambeli.
I went over here and here's bicycles had on it, Jesus only.
Na pusa na ki wana ape, na mona ki ba velo oyo likoda yango, bakoma ki, bobele Yesu.
Cadillacs, Model T Fords, everything, Jesus only on it.
Ba Cadillac, ba Ford, Model T, nyonso bakoma ki, bobele Yesu likoda na yango.
So I wonder what that is.
Na mi lobele ki, hey, nazali komitu na soki ezali nini.
So I followed it around, come to find out it was a religious meeting, 1,500, 2,000 people there.
Na bongo na landaki yango. Suka, na mona kete, ezalaki liyangani ya basambeli. Bato koto na kama mitano, to koto mibale bazalaki wana.
And I heard all that they're screaming and jumping up and down and going on, I thought, say.
Na yoka ki bato ko ganga, ko pumbwa, peko me mama, na milo belaki.
Here's where I see what holy orders is.
Tala, awande ipai na koye batila ya batuntuki.
So, I had my old Ford, you know, and I claimed would make 30 miles an hour.
Na bongo nazalaki na motu kananga ya kala Ford. Boyebi oyo nazalaki kokumisa ete, ekokaki kotambola na mbangu ya 1,300 na ngonga moko.
15 this way, 15 up now this way.
Zobi na mitano na ngambo oyo. Pe zobi na mitano komatape kokita na ngambo oyo kuna.
So I pull it over to one side.
Bongo na telebisaki yango na ngambo moko.
When I got a place to park, walk back down the street.
Na, tango nazwaki esika ya kotia motu kape, nazonga ki na makolo.
Walked in, looked around, and everybody standing, it could stand, I had to look over their heads.
Na kota ki, natambusaki misu. Pe ba oyo nyoso, bakokaki kotelema batelema ki. Nasengela ki kotala na likolo ya mito na bango.
And they were screaming and jumping and falling and carrying on. I thought, woo, what a people that is.
Bazalaki ko gaga, ko pumbwa, ko kweya. Peko me mama. Nakaisa ki, woo, oyo bato ya ndenge nini.
But the longer I stood there, better I felt.
Kasi ndenge na ume laki wana, nakoma ki komiyo kamalamu koleka.
That seems pretty good.
Na mino belaki, emona ilokole ezali malamu mingi.
Oh, there ain't nothing wrong with them people, they ain't crazy.
Na mino belaki, eloko moko ya mabe ezali te kati na bango. Bazali maboma te.
I got talking to some of them, so they were fine people.
Na banaki kosolola, na bamosusu kati na bango. Na bongo ba, bazalaki bato malamu.
So I said, well now, that's the same meeting that I went out and stayed all night that night, and the next day I went in.
Bongo na lobaki, hey, boye, bobele na liyanga niwa nande, na bimaki kuna butuwa na mobimba, pe mokole landaki na zongaki.
You've heard me tell that in my life story.
Bosila koyoka ngai koloba yango na lisoro ya bomo inangai.
I was on a platform with 150 or 200 ministers, maybe more.
Nazalaki na itumbelo elongo na batei mokama, na tuku mitano, to kama mibale, mbala msusu atako leka.
And they want everybody to raise up and say where they're from.
pe balingaki ete moko na moko atelema pe aloba esika autaki.
And I said, evangelist William Branham, Jeffersonville, sit down, Baptist.
Pengai la lobaki, mo palangani si sangomalamu William Branham, Jeffersonville, na fandaki, Baptiste.
So sit down, each one tell where they were from.
Bongo, na fandaki. Moko na moko, alobaki esika autaki.
So that next morning, when I got in there,
boye moko lelandaki na tongo, tango na komaki wana.
I slept in the field all night that night.
Na utaki kola na esobe butuwa na mubimba.
Press my trousers between the two forward seats, you know.
Pe na finaki patalo na ngai na katikati ya bakiti mibale ya Ford boyebi.
I old sear sucker trousers, little t-shirts, you know.
Pe na patalo moko ya kilo ya kala kala ya kare kare na mwa polo boyebi.
So the next morning I went to the meeting with a little t-shirt on.
Na bongo mokulelandaki na tongo na kendaki na liangani. Na lataki mwa polo na ngai.
I didn't have $3. I had to get enough gasoline to get home on.
Na utaki, nazalaki bobele na dolar misato. Pe nasengelaki kosomba essence oyo ekokipo eko misangai na ndako.
And I got me some rolls, kind of old, you know, but I was all right.
Na soma yi mwa mapa, oyo, elala, boyebi, kasi nazaraki malamu.
I got to the hydrant, got me a glass of water, you know, and they were pretty good.
Pe na kendeki na pompi ya kubuma moto. Na melaki kopo moko ya mai, boyebi, pe ezalaki malamu penza.
So, I soaked him up a little and had breakfast.
Na bongo, na lembisaki yango moke na mai, pe na liaki yango na tongo wana.
I could eat with them. Now, they ate twice a day, but I couldn't put nothing in the offering, so I wouldn't sponge on them.
Boye nakokaki kolia elongo na bango. Bongo, bazalaki kolia mbala mibale na mokolo. Kasi nazalaki na makoki ya kopesa makabote. Na bongo, naboyaki kolia na sima na bango.
So then I got in there that morning and said, I just have to tell this part of it.
Na bongo, nakomaki kuna na tongo wana balobaki. Nasengeli peza koloba eteni uyu.
So got in there that morning and he said, we're looking for William Branham.
Na bongo na koma kikula na tongo wana, pe balobaki. Tozali koluka William Branham.
A young evangelist was on the platform last night, a Baptist.
Elenge mupalanga nisi sango malamu oyo azalaki na itumelo lobi na pokwa. Azali Baptiste.
So we want him to bring the message this morning.
Alobaki. Tolingie te atea na tongo oyo.
I think it's going to pull me hard, that bunch of people, me a Baptist.
Na mwona kete ilingaki kozala pasi po na ngai, na itonga ya batowana, po ngai nazalaki Baptiste.
So I just kind of scooted down in my seat.
Na bongo na mizindi saki, mwa moke na kiti na ngai.
I had on seersucker trousers, a t-shirt, you know, and we wore clerical.
Na lataki patalo ya kilo ya kare kare na polo. Boyebi pe biso, tozalaki kolata bilamba ya baganga nzambe.
So, when I step back in the seat like this,
na bongo, na kiti, na mizongi saki siba boye.
So he asked two or three times, and I sat down by a colored brother.
Na bongo atulaki mbala mi baleto misato, pe na fanda ki pembeni yandeko moko ya moindo.
And the reason they had their convention in the north, because the segregation was then on in the south.
Tina hoyo isarekete basa likita na bango ipai na likolo, izali depo ete na tango wana bokabwani ya poso, izalaki kokoba ipai na ngele.
So they couldn't have it in the south.
Na bongo bakwayi ko sara yango ipai nangelete.
So I wonder what this Jesus only was about.
Bongo nazalaki komitu na soki, bobele Yesu. Wana izalaki nini?
Now as long as it's Jesus, it's all right.
Pe na milo belaki. Lokole izalinde natia na Yesu, mabe izalite.
So don't make any difference whether it's how it is just as long as it's him.
Na bongo bukesi nezalite ezala. Ndenge izali. Lokole izalinde natina na ye.
So I sat there a little bit and watched him.
Boy, nafanda ki wada mwa moke, nazali kotala bango.
And so they called two or three times more.
Pe na bongo ba benga ki lisusu, mbala mi baleto bisato.
This colored brother looked over to me and said, do you know him?
Pe ndeko oyo ya muindo, abalola ki miso ipa inangai pe alobaki. Oyebi ye?
The showdown was there.
Na. Ezalaki nde etumba.
I couldn't lie to the man. I didn't want to.
Nakwai kokosa mobali yango te. Nalingaki te.
I said, look, brother. Yes, I know him.
Nalobaki, talandeko iyo. Nayebi ye.
He said, well, go get him.
Alobaki boye. Kende okamata ye.
I said, well, I'll tell you, brother. I said, I am he.
Nalobaki, eh. Yo ka deko. Nalobaki, ezalinde ngai.
But you see, I said, look, these seersucker trials. He said, get on up there.
Kasiomoni, nalobaki tala, na patalo oyo, ya kilo, ya kare kare, matakuna.
And I said, no, I can't go up there. I said, if these trousers on like this little t-shirt.
Pe nalobaki te, narokiko matakuna te, nalobaki, na patalo oyo boye, na mwapolo oyo.
The damn people don't care how you dress.
Alobaki, bato oyo. Batalaka elateli ya batote.
And I said, well, look, don't you mention it here.
Pena alobaki, eh, tala. Komega koloba yango te. Oyoki?
I said, see, I've got these seersucker trousers on. I don't want to get there.
Nalobaki, omoni. Nalati patalo oyo ya kilo, ya kare kare. Naliko matakuna te.
Said, anybody know the whereabouts of William Branham? He said, yeah, he is. Yeah, he is.
Balobaki. Motomoko ayebi epai William Branham azwami. Alobaki, yeoyo, yeoyo.
Oh my face real red, you know.
Oh la la. Elongi nangai, ekomaki motane ngwa, boyebi.
No tie on, you know, on this little old t-shirt and a little sleeves on like this.
Pina lataki ata kalavati te, boyebi. Pe mwa polo oyo ya kala, boyebi. Na maboko na yango mikuse boye.
I went walking up here, my ears burning. I've never been around a microphone.
Na kenegi pe na mataki kuna. Mato inanga ezalaki kosala pasi. Na ino na telema pe na mikro ata mbala moko libosote.
And so, I got to preaching up there.
Na bongo na bandaki kote ya kuna.
I took a text and there will forget it. The rich man lifted up his eyes in hell and then he cried.
Pe na kamataki moto na lite ya moko. Na kobosala yango soko mokete. Nali felo, mozui, atombola kimiso, pena sima, alelaki.
A lot of times preach little three things like that. Come see a man, believest thou this, or then he cried.
Mbala mingi na teaka, likolo na maloba mike misato ya motindo wana. Boya kotala moto, yondimi yango, to, nasima alelaki.
And I kept saying, there's no flowers, and then he cried.
Pena zalaki ko zonge la koloba. Kuna felele ezalite, pe na sima alelaki.
There's no prayer meeting, then he cried.
Kuna mayanga ni ya mabondeli ezalite, na sima alelaki.
There's no children, then he cried. No songs, then he cried, then I cried.
Kuna bana bazalite, na sima alelaki. Nzembo te, pe na sima alelaki, na sima alelaki.
So, after it's all over, why, my, they just, all of them around me want me to come hold a meeting for them. I thought, say.
Bongo tango isilaki, eh, olala, ba, bango nyonso, bazalaki zonga zonga nangai. Belinga kete na kele kote epai na bango. Pe na milo baki, ah.
Maybe I'm a holy roller.
Tango mosusu, nazali motutuki.
See? So I thought, maybe, see, they're such fine people.
Bomoni, na bongo na kanisaki. Tango mosusu, bomoni, batalaki penza bato malamu.
And I walked up out there, a man with a pair of cowboy boots on, a big cowboy hat. I said, who are you? And he said, I'm Elder So-and-so from Texas.
Nazali kotambo alibanda, mubali moko alataki sapato milai ya babate linangombe. Na ikoti munene ya babate linangombe. Nalobaki na ye, yo zali nani? Alobaki nazali paka songolo ya Texas.
Well, look, another fellow walked up with these little bitty knickerbocker pants on, you know, they used to play golf with, and one of them little bitty jersey sweaters. He said, I'm Reverend So-and-so from Florida. Would you come home?
Namido belaki, boyazaraki lokola, mobali mususu ayaki wana, lataki mwa patalo ya golf, boyebi, oyo bazalaka kobeta na yango golf, namwa triko moko ya jersey, alobaki, nazali reverend, pakala ya Florida. Okosepela koyako.
Lord, I'm right at home, boy. These here seersucker trousers and t-shirt, that's just fine.
Namino belaki. Nazali peza komiyo kabala mubandeko. Patalo ya kilo ya kare kare na polo yo. Ezali peza malam.
So, you've heard my life story on those things.
Na bongo, bosila koyoka makambo wana na lisolo ya bomo inangai.
So I'll stop here and tell you something that I've never told before.
Boye na kosukisa yango awa. Pona yebisa bino likambo moko oyo na ino na yebisa bino yango atambala moko te.
First thing I want to ask you, I was going to bypass that.
Likambo ya liboso na lingi kotuna bino. Na lingaki kotika yango pembeni.
I've never said it before in public in my life.
Na ino na loba yango atambala moko te na bomo inangai. Liboso na bato ebele.
If you promise me that you love me,
soki okolakela ngai ete olingi ngai,
and will try to love me as much after I say this as to do before I say it, raise up your hand.
Pe okomeka kolinga ngai ndenge moko, olingaki ngai liboso ete nalobela yango, tomola loboko.
All right. That's your promise. We'll hold you to it.
Malamu, yango nde elako na yo, na kukanga yo na maloba na yo moko.
Sitting in the meeting that night,
natango na fanda kila lianga ni na poko wana,
when they sang their songs, they clapped their hands.
Tango bazaiki ko yemba, bazaiki ko beta maboko.
And they'd sing, ah, that little song, I know it was the blood, I know it was the blood.
Peba yemba kina, mwalo yembo wana, na yebi ete zaraki nde makila, na yebi ete zaraki nde makila.
And they would run up and down the aisles and everything and just shouting and praising the Lord.
Bazalaki ko kima mbango kati na bilongo. Pe bongo na bongo bazalaki ko ganga pe ko kumisa nkolo.
I thought that sounds awful good to me.
Na mi lobelaki. Ezali ko sepelisa ngai mingi penza.
I began this referring all time to Acts. Acts 2 and 4, Acts 2:38, Acts 10:49, all that. I thought, say, that scripture?
Na bandaki. Pe bazalaki tango nyoso kolobela misala. Misala mibale mine, misala mibale tukumisato na mwambe, misala zomi tukumine na libwa nyoso wana. Na milobelaki, ezali nde makomi.
I just never seen it like that before, but all my heart was a burning.
Liboso nazalaki komona yango bongo te, kasi, motema na ngai ezalaki kopela.
Oh, this is wonderful.
Na milobelaki, ezali kitoko.
I thought there's a bunch of the holy rollers when I first met him.
Nakalisa kete zaraki etonga ya batutuki. Tango nakutalaki na bangoli boso.
And I thought, oh my, now they're a bunch of angels.
Pena milo belaki, oh la la, sikawa bazali lisanga ya banje.
See, I changed my mind right quick.
Bomoni, nabongolaki makanisi nangai mbala moko.
So the next morning when the Lord had given me this great opportunity to hold these meetings,
nabongo mokole landaki na tongo. Tango kolo, apesa kingai libaku ya koteya na mayanga niyango.
I thought, oh my, I'll get with this bunch of people.
Na milobela ki, oh la la, na kosangana etonga ya batoyo.
That must be the kind of what they used to call the shouting Methodist.
Esengeli koza alolenge ya batoyo, bazala kakobenga baba Methodiste, oyo bagangaka.
Just went a little farther, I thought, maybe that's what it is.
Bubele te bango bakei mua musika, na kanisa kibongo, tango mususwe zali bongo.
So I sure like that. Oh, there's something about them I like. They're humble and sweet.
Na bongo la kadisaki. Hey, nazali, solo penza na sepeli na yango. Bazali na eloko moko oyo na sepeli na yango. Bazali na komikitisa, pe na boboto.
So one thing I couldn't understand was that speaking in tongues. That got me.
Bongo eloko bobele moko oyo na kokaki kososo la te, ezalaki nde koloba minoko na sika wana. Oyo wana elekela kingai.
And I, there's one man say sitting here and one over here, and they were the leaders of the group.
Pena, mubali moko azalaki wana, toloba, afandaki awa, pe mususu kuna, bangonde bazalaki bakambi ya itunga.
This one would raise up and speak in tongues, this would interpret it.
Oyo azalaki kotelema, pe koloba minoko ya sika. Oyo wana azalaki kolimbo la yango.
And would tell things about the meeting and so forth.
Pe koloba makambo oyo etali yangani, pe bongo na bongo.
Oh my, I got to read that.
Namilo belaki, holala, hu. Nasengeli kotanga yango.
So then advice the verse, they'd fall on this and then back on that one. And each one was speaking tongues and interpret.
Bongo tsima ba bongoli. Ezalaki kokita likolo na oyo, pe na sima ezongi epai na oyo kuna pe moko na moko azalaki koloba minokolo ya sika pe kolimbola.
The rest of the church would speak, but it didn't seem like the interpretation come like these two men.
Bamosusu kati na ndako Nzambe pe bazalaki koloba, kasi ebonaki ete ndimbola ekokanaki na oyo ezalaki koya epai na mibali oyo mibale te.
Now, seeing they sit close together, I thought, oh my, they must be angels.
Bongo, namonaki ete, bafandaki moko, pembe na mususu, namilobelaki, oh la la, basengeli kozala bange.
So, while sitting back there,
na bongo, natango oyo, nafandaki kuna na sima,
ever what that was, you know what I couldn't make out, it would come on me.
Ata soki ezalaki nini boyebi, oyo nazalaki kokoka,
and I have a way of knowing things if the Lord wants me to know it.
Nazai na lulenge moko ya kweba makambo soki nkolo alingete na yeba yango. Boyebi?
And I don't breathe this out, never before in public.
Pena, yango de tina na lubi ete, na lubaka yango ata na moto moko te. Ata mbala moko te, liboso na batu ebele.
But if I really want to find out anything, the Lord usually tells me about these things.
So kina ningi peza koye balika momoko boye, na momesano, kolo alobela kangai na tina na makambo yango.
That's what the gift is for, it seems.
Yango de tina na likabo bomoni.
So you can't just throw that out before the people, it becomes like cast your pearls before swine.
Boye okoki bobele ko bwaka yango liboso na bato te, ekomi lokola kubwaka biloko na yo ya mutuya liboso na bangulu.
It's a sacred holy thing and you don't want to do that.
Ezali eloko moko mosantu ya bule pe okolinga kosala bongo te.
So God will hold me responsible.
Na bongo Nzambe akotuna ngai yango.
Like talking to brethren and so forth, I wouldn't try to find out something evil about a brother.
Ndakisa kosolola na bandeko pe bongo na bongo, nakoluka te ete naye balikambo ya mabe na tina na ndeko moko boye.
One time sitting at a table with the man, him with his arm around me.
Mokolo moko, nazalaki kolia elongo na mobali moko. Achaki loboko na ye na mapeka na ngai.
Said, oh, brother Branham, I love you.
Alabaki, oh, ndeko Branham, nalingi yo.
And I kept feeling something moving.
Pe nazalaki koyoke loko moko koningana.
I looked at him, he couldn't have told me that, I know he didn't do it.
Natalaki ye. Akukaki koloba na ngai bongo te, na yebaki ete azalaki kolinga ngai te.
See, well there it was. He was absolutely a hypocrite if there ever was one.
Bomoni, pamba te azalaki polele. Azalaki penza mokibisi. Soki mokibisi moko, akukaki kozala.
See, and right there there's an arm around me. I said, well, okay, walked away.
Bomoni, azalaki penza wana pe loboko na ye na mapeka na ngai. Nalubaki, malamu likambote, nalungwaki wana.
I don't want to know that. I'd rather just know him the way I know him as my brother.
Nangai koyeba yangote. Malamu ata na yeba ye, bubele ndege na yebi ye. Loko la ndeko nangai.
Let it go like that. Let God do the rest of it, see.
Pe suka wana. Nzambe ata la oye tikali. Bomoni?
And I don't want to know those things.
Pe na liyakateko, na yeba kate. Na liyaka koyeba makambo wana te.
And many times on these things, it's not here in the church.
Pemba la mingi pona makabo ya boye, isale maka awa, nanda konzambe te.
I'll be sitting in the room, sitting in a restaurant, and the Holy Spirit will tell me things is going to happen.
Tango na fanti na iteli nandako, na fai na restaurant, pe bolimo sato, ayebisingai makambo oyo elingi kosalema.
People's right here knows that to be true.
Bato mususu bazali awa oyo bayebi ete, ezali solo.
I'll sit at my home and I'll say, now, be careful, there's a car coming after a while, I'll be a certain person.
Na fandi na ndako na ngai, pe na lobi sikawa, bokeba, motuka moko ekokoma awa, simana mwa tango. Eko mema, bato songolo, pakala.
Bring them on in, for the Lord has said they'd be here.
Boko tisabango pambate, nkolonde alobi ete bakoya.
When we go down the street, there'll be certain things happen.
Tango toke nanzela, makambo boye na boye, eko salema.
Watch that crossing there, because you're going to almost get hit.
Sarakeba, nama taka niluwana, poete motuka moko ekolinga kotuta yo.
And just sit that way, see? Every time, just perfectly.
Petala kaka soki ekosala mabongo te. bomoni mbala nyonso na lolenge penza oyo ebongi be.
So you don't want to throw yourself too much into that.
Na bongo koliga kobikotisa mingi na yango te.
Because you can use it, it's a gift of God, but you have to watch what you do with it.
Poete o ezali okoki kosalela yango ezali likabo na Nzambe, kasi osengeli kosala keba na oyo ozali kosala na yango.
God will hold you responsible.
Nzambe akotuna yo yango.
Look at Moses.
Botala Mose.
Moses was a God sent man. Do you believe that?
Mose azalaki moto oyo atidamaki na Nzambe. Bondimi yango?
Predestinated, foreordained, and made a prophet.
Abongisamaki liboso, abulisamaki liboso, pe atiamaki mosakoli.
And God sent him out there and said, go speak to the rock after you've done been smitten.
Pe Nzambe atindaki yekuna alobaki, kende kolobala libanga, simana yango kosila kobetam.
Said, go speak to the rock and it'll bring forth his water.
Alobaki kende kolobala libanga, pe ekobimisa mai na yango.
But Moses, angry, ran out there and struck the rock.
Kasi Mose, nakanda, akendeki kuna noki noki, pe abetaki libanga yango.
The water didn't come, he smote it again.
Mai ebimaki te, abetaki yango lisusu.
Said, you rebels, must we bring you water out of this rock?
Alobaki, bino batomboki, tobibisa mai, pwela bino na libanga oyo.
See what God did?
Bomoni oyo Nzambe asalaki.
The water come, or say, come up here, Moses. That was the end of it.
Mai ebimaki kasi, alobaki, yaka wa Mose, likambo esuka kiwana.
See, you have to watch those things. So what you do with divine gifts.
Bomoni, bosengeli kosala keba na makambo wana, na bongo bo, oyo, bosala kada makambo na Nzambe.
He's like a preacher, a good, forceful preacher.
Nenge moko na mutei, mutei malamu ya piko.
He get out and preach just to take up offerings and money. God will hold him responsible for that.
Oyo akende koteya bobele, pona kokongola mabonza pe misolo. Nzambe akotuna ili kamo yango.
That's right. You have to watch what you do with divine gifts.
Ezali ya solo. Bosengeli kosala keba na oyo bosala kana na makabo na Nzambe.
And or try to make some big prestige, a big name for some church.
Pe, tokoluka kopesa lokumu munene to kilo mingi na lingomba moko boye.
Or a big name for himself.
Tokoluka kubipesa kilo yango ye moko.
I'd rather have two or three nights meeting and braise on somewhere else and be humble and stay down.
Malamu kutu nazwa poko wa mibaleto bisato ya mayangani. Simana kende, esika mosusu nazala na komikitisa. Pena tika la moto ya kosokema.
And you know what I mean, yes sir.
Pebo yebi ole na ligi koloba. Iyo mesie.
Always keep your place where God can put his hand on you.
Tika la tango nyonso na isika na yo. Epa Nzambe ako kikotia loboko na ye likolo na yo.
This is inside life now, remember.
Nzoka deli kambo oyo etali bomo yakati. Bokanisa.
So then, this day, I thought, well, I'm going to walk up.
Na bongo mokolo yango na milo belaki. Na kopusa rapene na bango.
And I was just so alarmed with those people, I thought, I'll find out about those men.
Nazalaki na bobangi mingi liboso na batowana na milo belaki. Na kuluka koyeba likambo ya mibali wana.
And out in the yard, I kept looking for him after the service was over.
Pisa zaayi kuluka bango la libanda tango lianga nyesilaki.
I looked around and found one of them.
Natambu saki miso. Namonaki moko na bango.
I said, how do you do, sir?
Nalobaki mbote, misie.
He said, how do you do?
Alobaki mbote.
So was you the young preacher preach this morning?
Alobaki. Yone lenge mote yu oyo ateyaki na toko ya lelo?
Yes, I was 23 years old and I said, yes, sir.
Nalobaki. Nazalaki na mibu tuku mibale na misato na eleko wana. Nalobaki, iyo mesie.
And he said, what was your name?
Pe alobaki, komo na yon nani kutu?
I said, Branham, and I said, yours?
Nalobaki, Branham. Pe nalobaki, bongo ya yo.
And he told me his name?
Pe ahibisaki nga ikombo na ye.
And I thought, well, now if I can just get his contact of his spirit now.
Na mi nobleaki, Sikawa soki na kokibo bele kokota na boyokani na molimo na ye sikawa.
And yet not knowing what that was doing.
Nzoka nena zalaki koyeba eloko ezalaki kosala bongo te.
I said, well, say, sir, I said, you people have something here that I don't have.
Pena lobaki, tala mesie, na lobaki, bozali na eloko moko awa, oyongai na zalina yango te.
He said, have you got the Holy Ghost since you believe?
Alobaki, wana indimaki yo ozwi molimo santo
I said, well, I'm a Baptist.
Nalobaki, hey, nazali Baptiste.
He said, but have you received the Holy Ghost since you believe?
Alobaki, kati wana indimaki yo ozwi molimo santo.
And I said, well, brother, what do you mean?
Pena alobaki, hey, ndeko, oligi koloba nini?
I said, I haven't got what you all got, I know that.
Nalobaki, oyo bilo nyo sobo zayena yango, ngai na, nazayena yango te.
I said, because you've got something that seems to be powerful and so forth.
Oyo wana na yebi yango. Nalobaki, po ete, bozayena eloko moko, oyo emona ni ete, ezayena nguya pe.
Said, have you ever spoke with tongues?
Alobaki, osia koloba miloko na sika?
And I said, no, sir.
Pe nalobaki, te, monsieur.
Said, I'll tell you right quick, you haven't got the Holy Ghost.
Alobaki, nakoyebisa yo mbala moko ete, ozayena molimo santo te.
And I said, well, if that's what it takes to get the Holy Ghost, I haven't got it.
Pena lobaki, boye, sokina, soki yango de sengeli po na kozwa molimo santo, na bongo na zaina yango te.
And so he said, well, if you haven't spoke with tongues, you haven't got it.
Na bongo alobaki, boye, soki olobi na ino minoko na sikate, ozali na yango te.
And keeping his conversation that way, I said, well, where can I get it?
Pena kobaki kosoa na ye, na lorenge wana, na lobaki, boye, na kuki kozwa yango wapi.
Said, get on in the room there and start seeking the Holy Ghost.
Alobaki, kota na iteni wana ya ndako pe, bandako luka molimo santo.
I kept watching him, you know, he didn't know what I was doing.
Pe na kobaki kota la ye, boyebi. Azai ko yebate, oyo na zai ko sala.
But I knew he had a little strange feeling because his eyes began to get a little glassy as he looked at me.
Kasi a, na yebaki ete, akomaki komiyo kamwa ndenge mosusu. Po ete a, miso na ye e bandaki koko malokola, Motalangui, tangu azalaki kotala ngai.
And he, but he was really a Christian.
Pe a, kasi azalaki penza mu Kristo.
He was absolutely wrung out 100% a Christian.
Na tembete, na mubimba, azalaki mu Kristo.
That's right. Well, I thought, praise God, here it is.
Ya solo, na milo belaki, kembo na nzambe, yango uyo.
I've got to get to that altar somewhere.
Na sengeli kokende sika moko boye na etumbelo yango.
I went out, looked all around, thought I'd find the other man.
Na bimaki, natambisaki miso bipai mnyoso, na milobelaki, na komona mobali oyo mosusu.
And when I found him and started talking to him, I said, howdy do, sir?
Tango namonaki yepe, na banaki kosoa na ye, na lobaki, mbote mesye.
He said, say, what church you belong to? Said, they tell me you're a Baptist.
Alobaki, tala, ozali moto ya lingomba nini? Alobaki, baipsi ngaite, ozali Baptiste.
I said, yep.
Nalobaki, iyo.
And he said, you ain't got the Holy Ghost yet, have you? I said, well, I don't know. Said, you ever spoken tongues? I said, no, sir. Said, you haven't got it.
Pe alobaki, na ino zui boli monsanto te, boyete? Nalobaki, naibite. Alobaki, osea kolba minoko na sika. Nalobaki, te, besie. Alobaki, ozali yango te?
And I said, well, I know I haven't got what you all got. I know that.
Nalobaki, na ebi ete, oyo bino nyoso, bozaina yango, ngai nazaina yango te. Oyo wana na ebi yango.
I said, but my brother, I'm really wanting it.
Pena lobaki, kasi ndeko na ngai, nazali penza na posa na yango.
He said, well, there's the pool ready. I said, I've been baptized.
Alobaki, boye liziba ya mai, yango wana, ebongi sami. Nalobaki, nasila kozwa libatisi.
But I said, I haven't received what you all got. I said, you got something that I really want.
Kasi nalobaki, na zuit na ino, oyo bino nyonso, bozaina yangote. Nalobaki, bozaina iloko moko, oyo na nazali penza na posa na yango.
He said, well, that's fine. I was trying to catch him, you see.
Pe alobaki, ezali malamu. Nazalaki koluka kozwa ye, bomoni.
And when I finally got his spirit, now that was the other man.
Peso kina, suka, tango na kotaki na boyoka ina molimo na ye, nzoka ne oyo wana izalaki mobali oyo mosusu.
If I ever talked to a low-down hypocrite, there was one of them.
So kina sila kosolwa na mokibi si moko ya mabeko leka. Oyo wana izalaki moko na bango.
He was living, his wife was a black-headed woman, he was living with a blonde and had two children by her.
Azaiko bika, mwasi na ye azalaki na suki moindo. Azalaki kobika na mwasi mosusu ya suki ya mosaka pe asilaki kobota na ye bana mibale.
Drink, curse, run to taverns and everything else.
Azalaki komela masanga, kotuka, kokena bisika ya milangwa pe kosala nyonso etikali.
And yet in there and speaking in tongues and prophesying.
Nzoka nde kuna azalaki koloba minoko ya sika pe kosakola.
Then I said, Lord, forgive me. I went home.
Nabongo na lobaki, kolo limbi sangai, nazonga ki nandako.
That's right. I said, I'll just get away. I can't understand it.
Ya solo na lobaki nako, nazali ko soso la yangote.
Seemed like the blessed Holy Spirit falling and on that hypocrite. I said, can't be. That's all.
Ezalaki lokola ete, molimo santo, oye pambolami, nde ezalaki ko kita. Likolo ya mokibisi, wana pe na lobaki ekoki kosala mate esili.
During this long period then me studying and crying
na tango molayi oyo ilandaki nazalaki koyekola pe kolela.
Thought if I could get out with them maybe I could find out what it was all about.
Kokanisa soki nakokaki kokende elongo na bango tango mosusu nakokaki kososola likambo yango.
Here's one a genuine Christian and the other a real hypocrite.
Moko oyo mokristo ya solo pe mosusu wana mokibisi penza.
And I thought, what of it?
Na bongo na milobelaki, ezali penza nini?
Oh, I said, God, maybe there's something wrong with me.
Oh, nalobaki, nzambe, mbala mosusu, mbebe ezali epai na ngai.
I said, being a fundamentalist, that'll have to see that in the Bible.
Pe lokola nalingaka mibeko, nalobaki, yango eko, esengeli ete, namona yango kati na Biblia.
It has to me, everything that operates must come out of this Bible or it's not right.
Ponangai, nyoso ezali ko salema, esengeli ko wuta na Biblia, oyo. Soki bongo te, elongo bani pete.
It has to come from here.
Esengeli ko wuta awa.
It can be proved in the Bible, not just one place.
Eko kakotali sama kati na Biblia, kaka la isika moko pamba te.
But it has to come all the way through the Bible.
Kasi esengeli ko zoma na Biblia mobimba.
I have to believe it. It has to dovetail and tie together with every scripture.
Nasengeli ko ndima yango. Esengeli ko sangana pe ko simbama na makomini yonso.
I don't believe it.
Soki bongo te na ko ndima yango pete.
And then because Paul said if an angel from heaven come preach any other gospel, let him be accursed. So I believe the Bible.
Lisusu pamba te Paul alobaki. Soko monje likolo ayei ko sakwela sango ekeseni. Tika ite ala kila mamabe. Na yango ngai na ndimi Biblia.
Now I said, I can never see nothing like that in the Bible.
Pela lobaki. Na kwa hiko mwona ata eloko moko ya ulenge wana te kati na Biblia.
2 years later.
Sima na mbula mibale.
After I lost my wife and everything.
Sima na ngai kukufe la mwasipe bangoni yonso.
I was up there at the Greens Mill, my little old place up there.
Nazaki kuna na Greens Mill. Na mwa isika na ngai kuna.
Praying, been back in my cave back there for 2 or 3 days, 2 days it was.
Nazalaki ko bondela. Nazalaki kuna na kati ya lusu, nangai mikolomi bale to misato. Ezalaki nde mikolomi bale.
I walked out to get a bit of breath of air.
Nabimaki libanda po nazwa mwa mopepe.
And when I walked out there, my Bible was laying out there on the end of a log.
Petango nabimaki, bibia nangai ezalaki wana na suka ya mumbimbi ya nzete moko.
Just as you come in, an old tree blow down had a fork in it.
Bobe na bokoti. Mopepe kwe saki mubange ya nzete moko. Ezalaki na bitape bele.
Now you had a fork laying up like this, the tree laying down.
Sika wabino. Etape na yango moko etele makiboy. Pe nzete yango elalaki.
Now just set straddle that log and lay out there at night time looking up towards the skies like that.
Na fande laki mumbimbi yango makolongamo nangambo. Pe nazalaki kolala wana na butu. Nazaye kotala likolo boye.
My hand laying up like this and sometimes go to sleep laying right on the log like that praying.
Loboko nangai ezalaki likolo boye. Pe mbala mususu pongi ezalaki kozwa ngai tango na lali wana boye. Likolo na mumbimbi yango. Wana ezali ngai kobondela.
Be up there several days. Just don't eat or drink. Just there praying.
Nazaye kogumela kuna mikolo bele. Kolia te, komela pete. Nazaye kuna bobele na mabondeli.
And I walked out to get a little fresh air. All that cave is cool, damp back in there.
Pena bimaki ipono na zua mwa mopepe ya kitoko. Libanda na lilusu yango. Nakati kuna ezalaki mpio pe mai mai.
So then I come out and there laid my Bible where it had it the day before.
Na bongo na bimaki pe bibia na ngai ezalaki wana na isika na tikaki yango mokolo elekaki.
And it was turned to Hebrews the 6th chapter.
Pe fumamaki na Bible mokapo ya motoba.
And I begin to read there.
Pe na banai kotanga na isika wana.
Let us lay aside on, go on to perfection, not laying again the foundation of repentance and dead works and faith towards God and so forth. For it is impossible for those which were once enlightened, made partakers of the heavenly gift and the callings and so forth. But said, but thorns and thistles, which is nigh to rejecting, whose end the water, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for that which is nigh to rejecting, with thorns and thistles, whose end is to be burned.
Tolongola. Kilo toleka kilo suka. Toti kala eno kotia moboko na kobongo na mutema pe misana kufa pe kondi manzambe pe bongo na bongo. Zambi ekoki ko sale mate poda bango basili kongenge na mamoi ko sangana likabo na likolo pe na kobyangama pe bongo na bongo. Kasi elobamaki ndeso ko zube pe matiti pamba makoki na iloko te, suka na yango, mai, mbula, ekono kaka na mabele, pona ko bongo la yango, pe ko bongisa yango pona oyo. Oyo ekoki na iloko te. Nanzu bepe matiti pamba, suka na yango, kozika na moto. Pe iloko moko esalaki.
Oh, here it is.
Nabilo bilaki, yango oyo.
Oh, here, now whatever he want me up here, he's fixing to give me a vision right now.
Nakoyoka sika wa nyoso oyo ah, alamusi ngai awa, alingi sika wa kopesa ngai emuno neli.
I waited around on the end of that log and waited.
Nazalaki kozela wana na suka ya mobimbi yango, pe nazalaki kozela.
I got up and walked back and forth up and down.
Natelema kipe, natango laki mua moke, nakileki ngambo na ngambo.
Walked back. Nothing happened.
Nazonga ki, eloko moko, esalama kite.
Walk back to my cave again, nothing happened.
Nazonga ki lisusu, na ilusu nangai, eloko moko esalama kite.
I stood there, oh, what is this?
Natelema ki wa, na nazaraki kobilo mela. Eh, likambo nini oyo?
I walked over to my Bible again, and oh, it just come all over me again.
Nazonga ki lisusu, esika la bibia nangai, ezalaki, pe oh, eyela ki ngai lisusu.
I picked it up and I thought, what's in there he wants me to read?
Nakamataki yangu pela milo belaki. Likambo nini ezwami na kati oyo alingie tena tanga.
I kept reading on down about repentance towards God and faith and so forth.
Nakoba ikotanga likambo nakobongo la miteme pai na nzambe pe na kondimela pe bongo na bongo.
And I read on down where it said the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for what it's meant for here.
Nakoba ikotanga kino na isika oyo elobami. Bula inoka kana mabele pona ko bongo la yango, pe pona ko bongisa yango, pona tia na yango, pona awa.
But the thorns and thistles which is nigh unto rejection, whose end is to be burned.
Kasi nzube pe matiti pamba oyo, makoki na iloko te, suka yango ko zika na moto.
Oh, it just shake me.
Pe oh, elengi sa kingai.
I thought, Lord, are you going to give me a vision of what I was up there asking for something other?
Pena kanisa kinkolo. Oligo pesa ngai mono nilia oyo. Na keleki kunapo na tuna ye likambo moko.
Then all at once before me I seen the world rolling.
Bongo na mbala moko. Liboso na ngai na mona ki mabele ko baluka.
It was all disked up.
Pe, e bongo la maki mobimba po na kolona.
And here went a man with white, with his head up, a sowing seeds like this.
Mbani moko alataki bilamba ya pembe, alekaki, atombolaki moto, azalaki kolona milona boye.
And when he went coming, just as he went over the hill.
Petango alekaki, mususu akomaki. Mbele tango oyo wana alekaki simanangomba.
Here come a man behind him, dressed in black with his head down, a sowing seeds.
Mbani mususu akomaki simanaye, alataki bilamba moindo, akilisaki moto, azalaki kolona milona.
And when the good seeds come up, it was wheat.
Tango milona malamu ebimaki, ezalaki ble.
And when the bad seeds come up, it was weeds.
Petango milona mabe ebimaki, ezalaki matiti mabe.
And then it come a great drought on the earth.
Sibana yango kukauka munene eyaki na mabele.
And the wheat had its head hanging over just about perished, wanting water.
Peble egumba ki moto na yango ekoba ki penza pe na liwa esengela ki na mai.
I've seen all the people with their hands up praying for God to send water.
Namona ki bato nyonso kotomola maboko bazali ko bondela te nzambe atinda mai.
And then I've seen the weed, it had its head down, bowing for water.
Simana yango namona ki matiti mabe kokitisa moto na yango egumbamaki pona posa na mai.
And just then the great clouds come across and the rain just gushed down.
Bobele na tango yango mapata minene elekaki pe mbula monene ebetaki.
And when it did, the little wheat that has all been overwent stood right up.
Pe na tango yango mwa ble oyo egumamaki penza esalaki wish ebisemolaki.
And the little weed right beside went stood right up.
Pe mwa lititi mabe oyo esalaki pembe na yango esalaki wish emisembolaki.
I thought, well, what's that?
Nami lobeli boye oyo likambo nini?
Then it come to me.
Na bongo eyelaki ngai na makalisi.
There it is.
Yango wana.
The same rain that makes the wheat to grow makes the weed to grow.
Mbula yango moko oyo ezali kokolisa ble ezali pe kokolisa lititi mabe.
And the same Holy Spirit can fall in a bunch of people.
Pe Molimo Mosantu yango moko ekoki kokita likolo na etonga na bato.
And can bless a hypocrite just the same as it blesses the other.
Pe epamboli mokibisi ndenge moko epamboli oyo mosusu.
Jesus said, by their fruits you shall know them.
Yesu alobaki, bokoye ba bango nde na mbuma na bango.
Not whether he shouts, whether he rejoices.
Ezaite soki agangi, soki asepeli.
But it's by his fruit you shall know him.
Kasi ezali na mbuma na ye, nde bokoye ba ye.
I said, there you are. I got it, Lord.
Nalobaki yango penza, na sosoli nkolo.
I said, then that really is the truth. This man, you could have gifts without knowing God.
Nalobaki boye, ezali penza solo mobali oyo, okoki kozala na makabo, pe ozanga koyeba nzambe.
So then I was getting too critical on speaking with tongues, you see.
Nabongo nakomaki na tembe mingi mpona minoko na sika bomoni.
But one day then how God vindicated that to me.
Kasi nabongo mokolo moko nzambe, atatolaki yango mpona ngai.
I was baptizing down the river, my first converts at the Ohio River.
Nazalaki kobatisa kuna na ebale, bandimi na ngai ya ebandeli, na ebale ya Oyo.
And the 17th person I was baptizing.
Pe moto ya zomi na sambo oyo nazalaki kobatisa.
As I started to baptize him, I said, Father, as I baptize him with water, you baptize him with the Holy Spirit.
Loko na lingaki kobatisa ye na lobaki. Tata, wana ezalinga kobatisa ye na mai, yo batisa ye na Molimo Mosantu.
I started to put him under the water.
Na banaki kozindisa ye na mai.
Just then a whirl come from the heavens above, and here comes that light shining down.
Bobele na tango yango ekumba kimoko ekitaki uta na likolo pe pole wana eyaki ezalaki kongenga.
Hundreds and hundreds of people on the bank.
Bato kama na kama bazalaki na libongo.
Right at 2 o'clock in the afternoon in June.
Ezalaki penza na ngonga ya mibale na sima ya zanga na sanza ya motoba.
And it hung right over where was that?
Pe telemaki penza likolo ya isika oyo nazalaki.
A voice spoke from there and said, as John the Baptist was sent for the forerunner of the first coming of Christ, you've got to have a message that will bring forth the forerunning of the second coming of Christ.
Mongongo moko ebimaki uta na yango, pe elobaki. Lokola Yohane Mobatisi atinda maki yambo, ya boye ya liboso ya Kristo. Yozwi, ozali na sango oyo, eko sakola mape, eko bongisa boye ya mibale ya Kristo.
And it like scared me to death.
Nalingaki kokufa na somo.
And I went back and all the people there, the foundrymen and all them, the druggists and all of them on the bank.
Nazongaki, pe bato nyonso wana, ba basali na kompani ya bibende, pe bango nyonso. Basali na kompani ya kisi, pe bango nyonso bazalaki na libongo.
I'd baptized about 200 or 300 that afternoon, and when they taken me out,
na utaki kubatisa pene na batokama mibaleto misato na simana zanga wana pe tango babi misaki ngai.
Pull me out of the water, the deacons and so forth went up. They asked me, said, "What did that light mean?"
Tango babenda kika utana mai basugi pe basusu bayaki wana batuna kingai balubaki pole wana elingaki koloba nini.
A big group of colored people from the Gilded Age Baptist Church and
batoboindo ebele ya Lingomba Baptist Gilded Age
and the Lone Star Church down there
pe Lingomba Lone Star bazalaki kuna.
And many of those down there, they began screaming when they saw that happen. People fainted.
Pe mingi kati na baoyo bazalaki wana babanaki koganga tango bamonaki likambo yango ko salema bato bakweyaki senza.
A girl I tried to get out of a boat there, sitting there with a swimming suit on.
Elenge mwasi moko oyo nazalaki komeka konibisa ete abima na masuwa afandaki wana pe alataki elamba oyo basukolaka na yango.
A Sunday school teacher in a church.
Azalaki bolakisi na etelo ya lomingo na Lingomba moko boye.
And I said, "Won't you get out, Margie?"
Pe nalobaki oliko bimate Margie.
She said, "Billy, I don't have to get out." I said, "That's right, you don't have to."
Alobaki Billy, soki na makasi na kubimate. Nalobaki ya solo na makasi te.
But I'd have enough respect for the gospel to get out where I'm baptized. She said, "I don't have to."
Kasi soki ezalaki ngai. Nalingaki koza na limemia oye koki pona sango malamu. Pona kubiba na isika na zali kubatisa. Alobaki, na makasi na kubimate.
And when that she sat there sniggered and laughed at me baptizing.
Pe fandaki ye wana, azalaki koseka pe kotiolanga ndege na zalaki kubatisa.
Because she didn't believe in baptizing.
Po ete azalaki kondime alibatisite.
So then when the angel of the Lord come down, she pitched forward in the boat.
Na bongo tango mwanje na yawe akitaki. Akoyaki pe moto na ye, ibamamaki na masuwa.
The day the girls in the insane institution.
Lelo oyo ilenge mwasi yango, azela ndako ya bato ya maboma.
So, you just can't play with God.
Na bongo kokiko sakala na nzambe kakabwete.
Now, later on, a beautiful girl went to drinking later on, was hit with a bottle of beer bottle, cut all over her face down, oh, a horrible looking person.
Bomondi boye, nasima, ilenge mwasi kitoko. Nasima mi pesa ki na masanga. Babamba kiye molangi. Molangi ya masanga. Ezo kisa kiye elongi mobimba. Oh, so mpona kotala ye.
And there, that happened.
Peli kamo yango isale maki.
And then all along down through life, I'd see that.
Nabongo nabomo inanga mobimba. Nazalagi komona yango.
See that moving, see that visions, how those things are happening.
Komona yango kosala, komona bimone neli yango. Ndenge makambo yango, ezalaki kosalema.
Then, a little later on, it kept bothering me so much.
Nabongo, mwatango sima na yango, ezalaki kotungisa ngai mingi.
And everybody tell me it was wrong.
Pebato nyoso bazalaki koloba na ngai ete ezalaki mabe.
And I took off to my old stamping grounds up there where I always prayed through.
Nakerei na isika na ngai dalingaka. Kuna epai wapi nazalaki tango nyoso kobondela na itingia kino ete nazwa yano.
And I, no matter how much I keep praying for that not to come to me, it come anyhow.
Pena, ezae na ntina te boni nazalaki kobondela po ete likambo yango eye langai te. Ezae ka akoya.
And so I was game warden in the state of Indiana.
Na bongo nazalaki bobele, nazalaki bobateli ya niyama ya zamba. Na ituka ya Indiana.
And I come in, there was a man sitting there.
Pena koma kiwana, mobali moko afanda kiwana.
A brother to my pianist at the tabernacle.
Ndeko ya mubeti piano, na Lingomba na ngai.
And he said, "Billy, will you ride up to Madison with me this afternoon?" I said, "I can't do it, I got to go up to the forestry."
Alobaki, "Billy, ukosepela kukeli na matizon, elongo na ngai lelo, na sibana zanga, na lobaki, na kukite, esengeli ete, na ke na zamba ya banyama."
And I'd just coming around the house and taking off my belt, gun belt and things, and rolling up my sleeves.
Pena, nakubaini penza pe nandako, pena zari kolongola mukaba nangai, mukaba ya mandoki penyoso, pena zari kogumba maboko ya ilamba nangai.
We live in a little two-room house.
Tuzali kofanda na ndako moko ya moke ya biteni mibale.
I was going to wash and make ready for my meal.
Pena lingaki kusukola. Pona komilengela. Pona kolia.
And I washed and just walking around the side of the house under a big maple tree.
Nasirai kusukola. Nasirai koya na mopanzi ya ndako. Nase ya nzete monene ya erable.
And all at once something went.
Pena mbala moko eloko moko esalaki.
And I just almost passed out.
Pena kobaki pene na kokoya senza penza.
And I looked and I know it was that again.
Natalaki pena yebaki ete ezalaki lisusu yango.
I sat on those steps and he jumped out of his car and ran to me and said, "Billy, are you fainting?" I said, "No, sir."
Nafandaki na bibuteli wana. Abimaki noki noki na motuka na yepe ayaki mbangu epai na ngalo baki, "Billy, ozali okoya senza?" Nalobaki te, monsieur.
He said, "What's the matter, Billy?"
Alobaki, "Likamoni ni Billy."
I said, "I don't know." I said, "Just go ahead, brother. That's all right. Thank you."
Pena alobaki na ebite. Nalobaki, "Okoyiko kende, ndeko. Nazali malamu meleti."
My wife came out and brought a pitcher of water. She said, "Honey, what's the matter?"
Mwasi nanga abimaki libanda pe, amemaki mbeki la mai. Alobaki, "Mulingami, likamoni ni?"
I said, "Nothing, sweetheart."
Nalobaki, "Eloko te, bolingo nangai."
So she said, "Come on now, dinner's ready." She put her arm around me, tried to bring me in.
Nabongo alobaki, "Yaka bile ebeli. Pe azinga kingai loboko na ye. Ameka ki gokoti sangai."
I said, "Honey, I want to tell you something."
Nalobaki molingami, na niko ebisa yoli kamoko.
I said, "You call him up and tell him I won't be out there this afternoon."
Nalobaki, "Benga bango pe ebisa bango ete. Nakozala kuna te na sima nazanga uyu."
I said, "Meedy, sweetheart."
Nalobaki, "Meda wabolingo."
I said, "I know in my heart I love Jesus Christ."
Nalobaki, "Na yebi na mutema na ngai ete na lingi Yesu Kristo."
"I know that I've passed from death unto life."
"Na yebi ete na sili kolongwa na kufa. Peko yingela na bomoi."
"But I don't want the devil having anything to do with me."
"Kasi na lingi tete zabulu. Azala tana likambo moko na ngai."
And I said, "I can't go on like this. I'm a prisoner."
Pena lobaki, "Na koki kokoba boete. Nazali moto la boloko."
I said, "All the time when this thing keeps happening, things like that, and these visions are coming and so forth like that, or whatever it is," I said, "it happens to me. I didn't know it was a vision. I didn't call it a vision. I said, them trances like, I said, I don't know what that is."
Na lobaki, "Tango nyoso, holy kambo oyo ezaliko koba. Kosalema, makambo ya ndenge wana. Obi moneli oyo ezaliko ya, pe bongo na bongo ndenge wana. To oyo nyoso yango eko kiko zala." Nalobaki, "Eko saleme langai, na ebi te ete ezali emoneneli. Na benga ki yango emoneneli te." Nalobaki, "Ezali lokola kosenzwa." Nalobaki, "Na ebi te soki ezali nini."
"And honey, I don't want to fool with it. They tell me it's the devil, and I love the Lord Jesus."
Pe molingami, na nalingite ko sala na yango maseki. Ba balobaka nangai ete ezali ya zabulo. Nzoka ngai nalingi kolo Yesu."
"Oh," she said, "Billy, you oughtn't listen to what people tell you."
"Oh," alobaki, "Billy, osengeli koyoka oyo bato balobaka na yote."
I said, "But honey, look at other preachers."
Nalobaki kasi, "Moligami, talabate mususu."
I said, I don't want it. I said, "I'm going to my place in the woods."
Nalobaki, nalingi angote. Nalobaki, nakeina isika nangai na zamba.
"I got about $15. You take care of Billy. Billy's a little bitty boy then, little bitty fella."
"Nazali na dollar pene na zomi na mitano. Batela Billy. Billy azalaki penza mwana moke na eleko wana. Mwana moke penza."
I said, you take that's enough for you and Billy to live on a while."
Nalobaki, yo, batela. Eko kipoete yo na Billy boku wakobika na yango na mwa tango."
"Call him up, tell him I may be back tomorrow, I may not never be back."
"Benga bango pe yebisa bango ete. Eko kiko sale ma ete na zonga lobi. Iko kipeko sale maete na zonga te pona libela."
If I ain't back in the next 5 days, put a man on in my place.
Soki na zongi te, na mikolo mitano oyo ezali kolanda, batia moto mosusu na isika na ngai.
I said, Meaty, I'll never come out of that woods until God promises me he'll take that thing away from me and never let it happen again.
Pena lobaki meda, na kobima na zamba wana soko mokete, soki nzambe ala kinga ite ete, akolongola likambo wana musika na ngai, pe ete, akotika tambala moko te, ete esale malisusu.
Think of the ignorance that a man can be.
Kanisa ndenge moto, akokiko zanga koyeba.
That one up there that night.
Pe na keneki kuna na butu wana.
Went back in a little cabin for us next day, it was kind of late. I was going to go up to my camp the next day up on the farther around the mountain, or the hill rather, to get up in the woods there.
Nazonga ki na mwa ndako yango ya nzete liboso na mokolo oyo ezalaki kolanda nalingaki komata na molako na ngai mokolo oyo ezalaki kolanda kuna na mosika na ngambo mosusu ya ngomba to mwa ngomba nde pe kokoma kuna na zamba.
I don't believe the FBI could find me up there.
Nandimi te ete FBI bakoyi komona ngai kuna.
So this little old cabin.
Na bongo mwandako yango.
I'd been praying all that afternoon and before it got too dark.
Na bonde la kina sima na zanga wana mubimba. Peli boso ete molili eko mamakasi.
I prayed, was reading over there in the Bible where it said the spirit of the prophets is subject to the prophet.
Nazalaki ko bonde la. Nazalaki ko tanga na Biblia. Epai wape komami molimo na basakoli. Ezayi na se na bokonzi na mosakoli.
I couldn't make that out.
Nazalaki kokoka kososola yango te.
So it got too dark in the little cabin where I used to trap when I was a boy.
Na bongo molili ekomaki makasi na kati ya mwanda komoke. Ezalaki esika oyo nazalaki kotia mitambo tango nazalaki mwana moke.
I had a trap line through there and go up there and fish and stay all night.
Natiaki mitambo ebele kuna. Nazalaki kokende kolobo pe kotika la kuna butu mobimba.
There's a little dilapidated cabin sitting over there. Been in there for years.
Ezalaki mwanda komoko ebeba. Oye zomaki kuna ezalaki wana uta mibu ebele.
Some tenant might have had it before it all come to that.
Mbala mosusu moto moko asiraki kofanda wana. Liboso ete eko mabongo.
And so I was just waiting there.
Pena bongo na nazalaki mobele kozela wana.
I thought, well, got long towards 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning.
Pena milo bela ki malamu, ngonga yambo yiko kaki, ngonga yibi bale, ngonga yibi sato na tongo.
I was walking up down the floor.
Nazara yiko tambola tambola.
Walking back and forth.
Kukende ngambo na ngambo.
I sat down on a little stool there, a little box of a thing.
Nafanda kina mwa ebonga moko kuna, mwa ebonga te, mwa saduku moko boye.
I sat down there and I thought, oh God. Why do you do this to me?
La fada ki wana pe na kanisaki. Nzambe. Pona nini ozali kosala ngai boye?
I said, Father, you know I love you.
Nalobaki, tata, oyebi ete na lingi yo.
You know that I love you.
Oyebi ete na lingi yo.
And I don't want to be possessed with the devil.
Pena na lingi tete molibu mabe moko ekonza ngai.
I don't want them things to happen to me.
Nalingi tete makambo wana ekomela ngai.
Please, God, don't never let it happen no more.
Nzambe, kotika soko mokete ete ekomela ngai lisusu.
I said, I love you. I don't want to go to hell.
Nalobaki na nalingi yo. Naboy ko kena lifelo.
What's the use of me preaching and trying and putting my efforts forth if I'm wrong?
Tina na ngai ezali nini? Wana ezali ngai kote ya peko meka. Peko bimisa makasi na ngai nyoso. Soki na zali na libunga.
I'm not only taking myself to hell, I'm misleading thousands of others.
Pena tali komema bobele ngai moko te na lifelo. Nazali peko bima bakoto mosusu ya bato na nzela mabe.
Or hundreds of others in them days, and I said, I had a big ministry.
To bakama mosusu ya bato. Na ileko wana. Pena lobaki, nazalaki na musala munene.
And I said, well, I don't ever want it to happen to me again.
Pena lobaki boye, na nalingi lisusu soko mokete ete komela ngai.
I sat down on this little stool and I just sitting all kind of in this position.
Bongo na fandaki na mwa ibonga yangu. Pe na fandaki. Oh, lokola boye.
Just like that. And all at once I seen a light flicker in the room.
Bongo penza, pe na mbala moko. Na moni pole moko, koningana na kati ya iteni ya ndako.
I thought somebody was coming up with a flashlight.
Na kanisa kete, moto moko, azalai koya na torche.
And I looked around and I thought, oh.
Na tambu saki miso, pe na kanisa kiboye.
And here it was right out in front of me, an old wooden boards on the floor.
Pe, koma kiwana liboso na ngai penza. Haba ya kala izalaki na se.
And there it was right in front of me, the little old drum stove sitting in the corner, the top was tore out of it.
Pe, izalaki wana liboso na ngai penza. Mwali tuka moko ya kala izalaki na litumu. Eteni na yango ya likolo elongwa.
And right in here there was a light on the floor.
Pepe kaka awa, pole moko ezalaki na se.
And I thought, well, where is that? Well, that couldn't be coming.
Pena milo belaki, boye, ezali wapi? Boye, ekuiko yate?
I looked around, and here it was above me, this very same light.
Natambu saki miso. Pe koma kiwana likolo na ngai kaka pole yango moko.
Right there above me, hanging right like that.
Izalaki wana penza likolo na ngai. Etelemaki penza boye na likolo.
Circling around like a fire, it's kind of an emerald color.
Izalaki kozunguluka lokola moto. Langi na yango izalaki lokola emelode.
I got just above it, I guess.
Izalaki kosala. Ndenge wana kaka, likolo na yango, ndenge wana.
And I looked at that and I thought, what is that? Now, it scared me.
Pe natalaki yango, nakanisaki, oyo nini? Nzoka nde, ibangisa kingai.
I heard somebody coming. Just walking. Oh, it was barefooted.
Nayoka ki motomoko koya. Azalaki bobele kotamola, kasi makolungulu.
And I seen the foot of a man come in. It's dark in the room, all but right here where it's shining right down.
Pena munaki lokolo ya motomoko kokota. Mulili ezalaki na kati ya iteni yango, bisika nyonso. Longola obele sika oyo ezalaki kongenga.
I seen the foot of a man coming in.
Pena munaki lokolo ya motomoko oyo ezalaki kokota.
And when he come into the room,
petango akotaki na iteni yango,
walked on up. He was a man about, looked way about 200 pounds.
Ayaki pembeni. Azalaki mobali ya penena. Akokaki kozala na bozito ya kilo tukulibwa.
He had his hands folded like this.
Azingaki maboko na yeboye.
Now I'd seen it in a whirlwind. I'd heard it talk to me.
Bongo nasilaki komona yango. Kati na ikumbaki, nasilaki koyoka yango. Kosoa nangai.
And seen it in the form of a light.
Peko mwona yango na lolege ya pole.
But the first time I ever seen the image of it.
Kati ezalaki mbala ya liboso ete, na mwona elilingi na yango.
It walked up to me real close.
E pusanaki pembe inangai, pembe ni penza.
Well, honest friend, I thought my heart would fail me.
Hey, na bosembo baninga, na nakanisa kete, na ligaki kosenchwa.
Just imagine, put yourself there. It make you feel the same way.
Na, kanisa kaka, mitia na isika na ngai. Ilingai kosala ete, omiyoka ndenge moko na ngai.
You're maybe farther along the road than I am.
Tango mususu, okomi musika kati na nzela, koleka ngai.
Maybe a Christian longer.
Tango mususu, tani mokriso, tango mulai koleka.
But it would make you feel that way.
Kasi ilingai kosala ete, omiyoka ndenge wana.
Because after hundreds and hundreds of times of visitation, it paralyzes me when he comes near.
Pamba te simana ye kokuta na ngai mbala kama na kama. Ebuka ngai zoto tango ayaka pembeni na ngai.
Sometimes it even makes me almost completely pass out. Just so weak.
Tango mususu kutu. Ekomisa ngai. Nakoma kapeza pene. Nakomi yeba lisusu te mbala mingi. Nalembaka mingi penza.
And I leave the platform many times. If I stay too long, I'll go completely out.
Tango nalongwaka na etumbelo. Soki na rumeli tango mulai koleka. na mobimba na mieba kalisusu te.
I've had him ride me around for hours, not even know where I was at.
Basila kotambwisa ngai na motuka ngonga molayi, na yebaki ata isika na zalaki te.
Now, I can't explain it.
Pe na koki kolimbola yango te.
Read down here in the Bible and it'll explain it, what it is.
Tanga wana Biblia, pe yango nde ekolimbola yango, o yango ezali.
The scripture says so.
Makomi elobi bongo.
So, I was sitting there and looking at him.
Na bongo, na fanda ki wana, pe na zalaki kotala ye.
I kind of had my hand up like that.
Loboko, na, nangai, ezalaki mwa likolo boye.
He's looking right at me, just as pleasant.
Azalaki kotala ngai na miso, na lolenge ya malamu.
But he had a real deep voice.
Pe azalaki na mongongo munene penza.
And he said, do not fear, I am sent from the presence of Almighty God.
Pe alobaki, kobanga te, natindami uta libozo na zambe na nguya nyonso.
And when he spoke that voice,
pe tango alobaki mongongo wana,
that was the same voice that spoke to me when I was 2 years old all the way up.
Ezalaki mongongo yango moko, o ezalaki tango nyonso koloba na ngai, uta tango nazalaki na mibu mibale.
I know that was him.
Na yebaki ete ezalaki ye.
And I thought, now, and hear it, now listen to the conversation.
Pe nakanisaki sikawa. Pe boyoka yango, sikawa boyoka ndenge lisolo yango ezalaki.
I'll quote it the best that I can, knowingly, word by word.
Nakoloba yango malamu, nandenge koki, nandenge na yebeli, liloba moko na moko.
Because I hardly remember.
Po ete ezali pasi, po nakomika nisela.
And he, I said, looked at him like that, he said, do not fear, just as quiet.
Ah, nalobaki, zazalaki kotala yeboye, alobaki, kobanga te, na kimia nyoso.
That I am sent from the presence of Almighty God.
Alobaki, natidabi utali boso na zambe na nguya nyonso.
To tell you that your peculiar birth.
Pona yebisa yo ete, mbotama na yo ya lolenge mususu.
As you know what my birth was up there, that same light hung over me when I was first born.
Pobo yebi ndenge mbotama na ngai esale makikuna. Bobele pole wana, eteleme kilikono na ngai na ibandeli tango na botamaki.
And so is that your peculiar birth and misunderstood life.
Nabongo alobaki. Mbotama na yo ya lolenge mosusu pe bomoi na yo oyo basoso la kamabe.
Has been to indicate that you're to go to all the world and pray for the sick people.
Izali pona kotali sa ete osereli kokena mokili mobimba pona kobondela pona babeli.
And said, and regardless of what they have,
pe alobaki, pe ata soki bakozala na bokono nini.
And he designated, God who's my judge knows, that he designated cancer.
Pe atanga kikombo, nzambe oyo azali zuzi na ngai, ayebi ete, atanga kikombo ya cancer.
Said enough, if you get the people to believe you, and be sincere when you pray.
Alobaki, eloko mokote, soko koki kosala ete bato bandi mayo, pe soki ozali sembo, wana ezali okobondela.
Nothing shall stand before your prayer, not even cancer.
Eloko moko ekotele mena mabondeli na yote. Ata cancer pete.
If you get the people to believe you.
Bomoni, soki okoki kosala ete bato bandi mayo.
And I've seen he wasn't my enemy, he was my friend.
Bongo na mona ki ete azalaki monguna na ngai te. Azalaki moninga na ngai.
I didn't know where I was dying or what was happening when he's coming up to me like that.
Pena zalaki koyeba te soki, soki na lingai kukufa, toli kamonini ezalaki kosale mawana, ezalaki ye koya pembeni nangai ndenge wana.
And I said, well, sir, I said, I am a...
Nalobaki, eh, monsieur, nalobaki, nazali.
What do I know about healings and things like that, those gifts?
Eloko di na yebaki nantina na kobikisa mana zoto, pe makambo ya lolenge wana, natia na makambo wana.
I said, well, sir, I'm a poor man.
Nalobaki, eh, monsieur, nazali, nazali, mobola.
And I said, I'm among my people, I live with my people who's poor.
Pena nalobaki, nazali kati na bato na ngai, na fandi elongo na bato na ngai, oyo bazali pe babola.
I'm uneducated.
Na tangate.
And I said, and I would not be able, they not understand me. I said, they wouldn't hear me.
Nalobaki pe, tango mosusu na kokokate tango mosusu bako susula ngaite na lobaki tango mosusu bako yoka ngaite.
And he said, as the prophet Moses was given two gifts, signs rather.
Pe alobaki ndenge moko Mose apesa mailaki makabo mibale bilembo nde
to vindicate his ministry.
Pona kotatola mosala na ye.
So are you given two gifts to vindicate your ministry.
Yope okopesa mela mibale. Yope opesa beli makabo mibale pona kotatola mosala na yo.
He said one of them will be
alobaki moko na yango ekozala
that you'll take the person that you're praying for by the hand with your left hand and their right.
Ete okosimba moto oyo ozali kobondela mpona ye na loboko na yo ya mwasi okosimba loboko na ye ya mobali.
And said then just stand quiet.
Pe alobaki bongo tikala bobele kimia.
And it'll be a physical effect that'll happen on your body.
Pe ekozala na mbano moko ekomona na polele pe ekosalema likolo na nzoto na yo.
And said, then you pray, and if it leaves, the disease is gone from the people.
Alobaki, natango wana bondela, pesoki elungwe, bokono etiki moto yango.
If it doesn't leave, just ask the blessing and walk away.
Soki elungwe te, senga bobele lipambo lipe kende na yo.
Well, I said, sir, I'm afraid they won't receive me.
Boye nalobaki bisye, nazaliko banga ete, baya mbanga ite.
He said, and the next thing will be, if they won't hear that, then they will hear this.
Talobaki, peli kambo oyo eladi, ekozala. Soki bakolinga, koyoka oyo wanate, na bongo bakoyoka oyo.
Said, then it'll come to pass that you'll know the very secret of their heart.
Alobaki, simana yango, ekozala mayete, okoyeba sekele penza ya mitema na bango.
Said, this they will hear.
Alobaki, oyo bakoyoka yango.
Well, I said, sir, that's why I'm here tonight.
Boye nalobaki, monsieur. Yango de tira na yeli awa napokwa oyo.
I have been told by my clergyman that those things that's been coming to me was wrong.
Bandeko na ngaba nganga nzambe, bayebisi ngai, ete makambo wana, oye kome la kangai, ezali mabe.
He said, you were born in this world for that purpose.
Alobaki, obotama na mokili oyo na tina wana.
See, gifts and calling without repentance.
Bomoni, makabope ko bianga, ikoboto la mate.
He said, you were born in this world for that purpose.
Alobaki, obotama na mokili oyo na tina wana.
And I said, well, sir, I said that my clergyman told me it was the evil spirit.
Pena alobaki, eh, messie, nalobaki, bandeko na ngai banganga nzambe bayebisaki ngai bongo, ete ezali ya molimo mabe.
And I said, that's why I'm here praying.
Pena alobaki, ba. Yango de tina, na yaki kobondela awa.
And here's what he quoted to me.
Pe oyo, alobaki nanga yango oyo.
He related to me the coming of the Lord Jesus in his first time.
Alobaki nanga inatia na boye yankolo Yesu, nambana ye aliboso.
And I said, the strange thing was, friends.
Pe alobaki, baninga, likamo yako kamwa italaki nde.
Well, I'll stop right here just for a minute. Go back.
Hey. Nakotelema awa mwa moke, nakozonga sima.
What made me more scared than ever, every time I met a fortune teller,
oyo ezalaki kobangi sangai koleka, ezalaki ete, mbala nyonso oyo nazalaki kokutana na moto na soloka.
They would recognize something had happened.
Bazalaki koyeba ete, likamo moko, esila kosalema.
And that would just nearly kill me.
Pe ezalaki penza, elingaki penza kobomangai.
For instance, one day, my cousins and I was going down to a carnival ground.
Ndakisa, mokolo moko ngai, nabandeko na ngai tozalaki koleka, na foire moko.
We just boys walk along.
Pe tozalaki bobele bana mike, tozalaki kotambola.
So there's a little old fortune teller sitting out there in one of those tents, a young lady.
Bongo moto na soloka moko boye, afandaki wana kati na moko na bagema wana, elenge mama.
Nice looking young lady, she's standing there.
Ilenge mama moko kitoko, afanda kiwana.
We're all going walking by. She said, say you, come here a minute.
pe biso nyonso zalaki kokende tulikaki wana alobaki hey yo yaka na ino awa.
And the three of us boys turned around.
Pe biso misato tobalukaki.
And she said, "You with the striped sweater, that was me."
Alobaki yo yo lati mopila ya nzela nzela ezalaki nde ngai.
I said, "Yes, ma'am. I thought she maybe wanted me to go get her a Coke or something or like that."
Pena alobaki olobini ni madame. Ngai nakanisa kete alingaki kotinda ngai nakende kosombela ye kokato eloko moko boye.
And she was a young woman, maybe in her early 20s or something, sitting there.
Azalaki elenge mama. Bala mususu oyo autaki kokokisa mibu 12 to na ndambo afandaki wana.
And I woke up and I said, "Yes, ma'am, what could I do for you?"
Pena pusanaki na lobaki iyo madame. Nakoki kosaela yo nini?
And she said, "Say, did you know there's a light that follows you?"
Pe alobaki tala. Uyebete pole moko elandaka yo.
"You were born under a certain sign."
Obotama na se na elembo moko boye.
I said, "What do you mean?"
Na alobaki. Oni koloba nini?
He said, "Well, you were born under a certain sign."
Alobaki, obotama na se na elembo moko boye.
"There's a light that follows you. You were born for a divine call."
Pole moko elandaka yo. Obotama pona kobiangama na nzambe.
I said, "Get away from here, woman."
Nalobaki longwa wana yo mwasi oyo.
I started moving on because my mother always told me them things is of the devil.
Nabanaye kokende. Pwete mama nanga azalaki koyebisa ngai. Tango nyoso ete makambo wana ezali ya zabolo.
She was right.
Alonga kina ye.
So that scared me.
Nabongona ebangisa kingai.
One day while I was a game warden.
Mokolomoko wana ezalaki ngai mubateli ya nyama na zamba.
I was going up on the bus.
Nalingaki kosala mubembo na autobisi.
And I got on the bus that always seemed to be subject to spirit.
Pena mataki na autobisi. Emwanaki ete nazalaki tango nyoso na makoki ya koyeba bozali ya milimo.
I was staying there and the sailor standing behind me.
Natelemaki wana. Pe mobali moko boye asalaka na masuwa atelemaki sima na ngai.
I was going up to patrol.
Nazalaki kosala mubembo wana pona kosenjela.
I was going up to Henryville Forestry and was on the bus.
Pe nazalaki kokende na zamba ya banyama ya Henryville. Nazalaki kati na autobus.
I kept feeling some strange something.
Nakobaki kobiyoka ndenge mosusu.
I looked around there and there was a great big heavy-set woman sitting there nicely dressed. She said, "How do you do?"
Natambusaki miso. Pe mwasi moko ya munene peza afandaki wana. Alataki bilamba kitoko. Alobaki mbote.
I said, "How do you do?"
Alobaki mbote.
I thought it was just a woman, you know, talking.
Nakaisaki ete azalaki bobele mwasi moko boyebi. Oyo azalaki koloba.
So I just kept, she said, "I'd like to talk to you, man." I said, "Yes, ma'am."
Nabongo na. Alobaki. Naliko swa na yo mwa moke.
I turned around.
Alobaki iyo madame, nabalukaki.
She said, "Did you know you were born under a sign?"
Alobaki oyebi ete obotama na se ya elembo moko boye.
I thought another one of them funny women.
Namilo belaki. Tali susu moko na basi ya ndenge.
So I just looked on out. So I never said a word, just kept.
Nabongo. Nakobaki bobele kota libanda. Pebuye nalobaki ata liloba moko te. Nakobaki bobele.
She said, "Could I speak to you a minute?"
Alobaki. Nakoki koswa na yo mwa moke.
I just kept. She said, "Don't act like that."
Nakobaki bobele. Alobaki. Kosala boye te.
I just kept looking forward.
Nakobaki bobele kota liboso.
I thought that isn't gentlemanlike.
Nabilo belaki. Oyo ezali madame te.
She said, "I'd like to speak to you just a moment."
Alobaki. Naliko swa na yo mwa moke.
I just kept looking forward and I wasn't paying attention to her.
Nakobaki bobele kota liboso. Pena lingaki lisusu koyoka ye ata mokete.
Frankly, I thought, "I believe I'll see if she says like the rest of them."
Nambala moko nakanisaki. Nabanzi ete, nakotala soki akoloba lokola bamosusu.
I turned around and I thought, "Oh my, that'd quiver me, I know, because I hated to think that."
Nabalukaki namilo belaki, "Oh la la, akolengisa ngai nayebite, pamba te, nazalaki koboya kukanisa bongo."
Turned around, she said, "Maybe I better explain myself." She said, "I'm an astrologist."
Nabalukaki, alobaki. Ekozala mbala msusu balamu ete, namilimbola, alobaki. Nazalinganga minzoto.
I said, I thought you were something like that.
Nalobaki, naibaki ete uzaraki moto moko ya lolenge wana.
She said, I'm on my way to Chicago to see my boy who's a Baptist minister.
Alobaki, nade oke na Chicago, pona kotala mwana nga ya mobali, oyo azali mote ya Baptiste.
I said, yes, ma'am.
Nalobaki, iyo, madame.
She said, did anybody ever tell you you were born under a sign?
Alobaki, moto moko azira koyebisa yo te ete, obotama na sena ilembo.
I said, no, ma'am, I lied to her there, see.
Nalobaki, te, madame. Nakosaki ebomoni.
And I said, just want to see what she's going to say.
Pena lubaki, nalingaki bobele, kumuna oyo alingaki koloba.
And she said, I said, no, ma'am.
Pena lubaki, nalubaki te, madame.
And she said, hasn't ministers ever told you?
Pena lubaki, boye, bate iba ipsa yo, yangote.
I said, I don't have nothing to do with ministers.
Nalubaki, nazai natina ya bate ite.
And she said,
Pena lubaki, Deboye.
And she said to me, I said, well, she said, if I tell you just exactly when you was born, will you believe me? I said, no, ma'am.
Pena lobaki. Ah, alobaki nangai. Nalobaki, eh, alobaki. Soki na yebisi yon tango penza ya mbota mana yo. Okundi mangai? Nalobaki te, madame.
And she said, well, I can tell you when you were born. I said, I don't believe it.
Pena lobaki. E nakoki koyebisa yo tango ya mbota mana yo. Nalobaki, nandimi yangote.
And she said you were born on April the 6th, 1909 at 5 o'clock in the morning.
Pe alobaki, obotama mokolomwa motoba na tsanza ya mine na mobu 1909 na ngonga ya mitano na tongo.
I said, that's right.
Nalobaki, ya solo.
I said, how do you know that?
Nalobaki, oyebi yangondenge nini?
I said, tell this sailor here when he was born, said I can't.
Nalobaki, yebisa pe mosali na masuwa oyo tango ya mbota mana ye. Alobaki na okokate.
I said, why?
Pe nalobaki, pona nini?
How, you know, said, look, sir.
Oyebi yango ndenge nini, alobaki, tala mesye.
She said, when she began to talk about this astronomy now.
Alobaki, tango abandaki sika wa kolobalantina na minzoto yango.
And she said, ever so many years.
Pe alobaki. Simana motango ya mibu boye.
Said, you remember when the morning star come and led the wise man to Jesus Christ?
Alobaki, ozali komika nisela tango monzoto na tongo ibimaki, oyo ikambaki bato na mayele kino ipai na Yesu Kristo.
And I kind of stalled, you know, I said, well, I don't know nothing about religion.
Na kimaki motuna yango mwa moke, boyebi, nalobaki, na yebi eloko mokote natira na kosambela.
And she said, well, you've heard about the wise man coming to see Jesus? I said, yes.
Pe alobaki, boyo osila koyoka sango ya bato na mayele, oyo bayaki kotala Yesu. Nalobaki, iyo.
And she said, what was wise man?
Pe alobaki, bato na mayele, bazalaki banani.
Oh, I said, it was just wise man, all I know.
Oh, nalobaki, bazalaki bato na mayele, yangode nyoso oyo ngai na yebi.
She said, well, what is a wise man?
Alobaki, moto na mayele azali nani?
She said, the same thing that I am, an astrologist, stargazer, they call him.
Alobaki, yango pezande nazali nganga minzoto, motali minzoto, ndenge babenga kabango.
And she said, you know, before God does anything in the earth, he always declares it in the heavens.
Pe alobaki, oyebi, tango nyonso. Liboso ete nzambe asala likambo soko nini na mokili. Amoni saka yango na ino na likolo.
And then on the earth.
Bongo simande na mokili.
And I said, I don't know.
Pena lobaki na ibite.
And she said, well, she called two or three stars.
Pena lobaki, atangaki bakombo ya mizoto bibale to misato. Mibale misato.
Like Mars, Jupiter, and Venus, it wasn't them.
Ndakisa Mars, Jupiter, pe Venus, ezalaki yangote.
But she said, they crossed their path and come together and made...
Kati alobaki, ekutanaki, esalaki molongope, esalaki...
Said there were three wise men that come to meet the Lord Jesus.
Alobaki, batona mayele misato bae kukutana na nkolo Yesu.
And one was from the lineage of Ham, and one Shem, another Japheth.
Pemoko wa utakila libota ya Ham, mosusu na o ya Semi, pe oyo mususu na oya Jefete.
And said when they met together at Bethlehem,
pe alobaki, tango bakutanaki na Bethlehem,
the three stars that they were from,
minzoto misato oyo bango, bautaki na yango,
every person on earth said it has something to do with the stars.
Moto nyonso na mokili, alobaki, azali na likambo na minzoto.
Said ask that sailor there, when the moon goes out and the heavenly planet goes out.
Alobaki, tuna moto yokuna, asala kana masuwa, tango sanza etangwaka, pe munzoto ya likolo etangwaka.
The tide doesn't go with it and come in. I said, I don't have to ask him that, I know that.
Soki maye kitakate, pe matakana yangote, na alobaki, na tsegeli kotuna ye yangote, na yebi yango.
And she said, well, your birth has something to do with the stars up there.
Pe alobaki, eh, mbotama na yo, ezaye na likambo, na minzoto ya likolo.
I said, well, that I don't know.
Pe alobaki, eh, oyo wana na yebi yangote.
And she said, now these three wise men came.
Alobaki boye, bato na mayele, oyo misato bayaki.
And said, when they, three stars, when they come from different directions, and they met at Bethlehem.
Alobaki, tango minzoto yango misato, tango e, eutaki moko na moko na zeana yango pe, ekutanaki na Bethlehem.
And they said, they found out and consulted.
Pe balobaki, bayebaki na kokutana na bango.
One was from the lineage of Ham, Shem, and Japheth, the three sons of Noah.
Ete bautaki moko na libota na Hama, ya Semi, pe na Yefete, bana misato o ya Noah.
And she said, then they come and worship the Lord Jesus Christ.
Alobaki bongo bayaki, pe bakumbe malaki nkolo Yesu Kristo.
And said, when they departed, said they brought gifts and put to him.
Pe alobaki. Tango balongwaki, alobaki, bamemaki makabo pe, babonzelaki ye.
And so Jesus Christ said in his ministry,
alobaki, Yesu Kristo kati na mosana ye,
that when this gospel has been preached to all the world, Ham, Shem, and Japheth's people,
alobaki ete sango malamu oyo, ekosila kotema na mokili mobimba, epana libota ya Hama, Semi, na Yefete.
Then he would come again.
Simana yangonde akoyali susu.
And she said, now those planets, heavenly planets,
pe alobaki, nzoka nde, minzoto minene wana, minzoto minene yalikolo,
as they move around, so they separated,
tango etambolaka, alobaki, ekabwanaki.
They've never been on the earth since, no one.
Uta tango wana, esalama lisusu bongo te na mokili, ndenge eyebani.
But said ever so many hundred years they cross their cycles like this.
Kasi alobaki, simana mibu kama na kama, bazeana yango, ekuta na kaboye.
If they happen to be an astronomer here, you might know what she's talking about, I don't.
Soki moyeko liminzoto moko azaliawa, akuki koyeba oyo, azalaki koloba, ngai na ibite.
So when she's talking, said to cross like that, and said in commemoration of the greatest gift that was ever given to mankind when God gave his son.
Boye tango azalaki kolo, alobaki, ekuta na kabongo, pe alobaki, pona kokundola likabo eleki monene oyo, epesamela bato, tango nzambe apesaki mwana ye.
When these planets cross themselves again,
tango minzoto minene oyo, ekutani lisusu,
was said, he sends another gift to the earth.
Nabongo, alobaki, atindi likao mususu na mokili.
And said, you were born on the crossing of that time.
Alobaki, obotama na tango oyo yango ekutanaki.
And I said, that's the reason I knew it.
Pe alobaki, yango de tina na yebaki yango.
Oh, and I said, lady, the first place, I don't believe anything about it. I'm not religious and I don't want to hear no more about it.
Eh, na bongo na lubaki, madame, likambo ya liboso na ndimi ata eloko moko kati na yangote, na sambe la kate, pe na lingili susu koyoka yangote.
Walked away.
Talongwaki wana.
And so I cut her off pretty sharp. So I went on out.
Pe na bongo, na kataki ye maloba na mokuse, na bongo, na bimaki pe na kendeki.
And every time I get around one of them, that's the way it would be.
Pe mala nyoso oyo moko, oyo nazaraki na moko na bango, ezalaki kosale mabongo.
Now, so why does them devils do that?
Nazalaki komilo bela. Pona nini, milimu mabe wana, basala kaboye.
Then the preacher saying, that's the devil, that's the devil. They had me believing it.
Boye batayi bazalaki koloba ezali ya zabulo, ezali ya zabulo. Bakomaki kino kondimisanga yango.
And then that night up there, when he referred to that, I asked him.
Nabongo na butu wana kuna tango na tango azongelaki koloba yango na tunaki ye.
I said, well, why is it all them mediums and things like that and them devil possessed people?
Nalobaki, hey, pona nini salamaka ete bato na soloka pe ba mususu pe bato na milimu mabe.
That always tell me about it, and the clergy that my brethren tell me that it's of the evil spirit.
Nde balobaka na ngai tango nyonso na tina na yango. Na tango oyo baganga nzambe bandeko na ngai balobaka na ngai ete ezali ya molimu mabe.
Now listen to what he said, this one who's hanging over there in the picture.
Boyoka oyo ye alobaki ye oyo. Oyo azwami na foto wana.
He said, as it was then, so is it now.
Alobaki ndenge esalamaki kala kala. Ezali pe kosalema bongo lelo.
And he began to refer to me.
Pe abandaki kolobela ngai ete.
That when the ministry of our Lord Jesus Christ began to take place,
tango musala ya nkolo na biso Yesu Kristo ibandaki komonana,
the ministers said he was Beelzebub the devil.
Batei balobaki ete azalaki Bezebula Zabulo.
But the devils said he was the Son of God, the Holy One of Israel.
Kasi milimu mabe balobaki ete azalaki mwana nzambe mosantu ya Isaele.
Devils, and look at Paul and Barnabas when they're up there preaching.
Milimu mabe pebotala Polo na Balanaba tango bazalaki kote ya kuna.
The minister said, these men turn the world upside down. They're evil. They're the devil.
Batei balobaki batoyo bazali kotia mobulu na mukili. Bazali mabe. Bazali ya zabulu.
And a little old fortune teller out on the street.
Pe moto na soloka moko boye na balabala.
Recognize that Paul and Barnabas is man of God, said they're a man of God who tell us the way of life.
Asosolaki ete Polo na Balanaba. Bazalaki bato na nzambe. Alobaki. Bazali bato na nzambe oyo bazali kosakolela biso nzea na bomoi.
Is that right?
Yeah. Boyete.
Spiritualists and soothsayers, demon-possessed people.
Bato na soloka, pe banganga kisi. Bato na milimu mabe.
But we get so soured down on theology.
Kasi tobebi peza na theology, na lulengete.
Till we don't know nothing about the spirit.
Toyebi lisusu eloko mokote, na oyo itali molimu.
I hope you love me after this.
Na bazi ete, bukukoba kolingangai, simana oyo.
But that's what it is. I mean Pentecost too.
Kasi ezali de bongo, naliko luba ataba Pentecostist.
That's right.
Ya solo.
Just shouting and dancing around doesn't mean you know anything about the spirit.
Bobele ko ganga, pe ko bina, eiko luba te ete, oyebi soko nini, na oyo itali molimu.
It's personal contact.
Ezalinde bokutani na moto ye moko.
Face to face.
Miso na miso.
That's what you need.
Yango de bosengeli na yango.
That's the kind of church God's fixing to raise up.
Yango nde lolenge ya lingomba oyo nzambe alingi kotelemisa.
That's right, when they come together in unity and power and spirit.
Ya solo. Tango bayangani na bomoko pe na nguya. Na molimu.
And he referred to that.
Pe alobela kinga yangu.
And he told me how that the ministry misunderstood it.
Ayebisa kinga ete. Batei basosola ki yango mabe.
And assure me that the ministry had misunderstood it.
Pe anibisa kinga ina tembete ete. Batei basosola ki yango mabe.
And when he told me all about this and how that Jesus.
Pe tango ayebisa kinga nyonso natira na yango pe ndenge Yesu.
I said, well, what about this? These things that happened to me?
Nalobaki, hey, olobi boni pona oyo, makambo yo, ekome la kangai.
You see, he said, that'll multiply and get greater and greater.
Pe bomoni alobaki, eko yikana, pe eko koba koya monene.
And he referred to me, tell me how Jesus did it.
Pe alobaki dangana tia na Yesu ete.
How did he come? And he was possessed with a power that could foreknow things.
Ye pe asalaki ndenge moko, ete ayaki. Pe alatisamaki na nguya oyo, ikukaki koyeba makambo liboso.
And tell the women at the well, claim not to be a healer.
Pe koyebisa basi wana na liziba. Alobaki te ete, akwai kobikisa babeli.
Claim to do those things just as the Father showed him.
Alubaki ete, azalaki kosala makambo wana penza ndenge tata azalaki kotalisa ye.
I said, well, what kind of a spirit would that be? He said it was the Holy Spirit.
Alubaki boye, ekwai kozala molimu ya lulenge nini? Alubaki, ezalaki nde molimu mosantu.
Then something there happened inside of me.
Na bongo likambo moko esalabaki kati na ngai kaka wana.
That I realized that the very thing that I turned my back on was what God brought me here for.
Na sosolaki ete eloko penza oyo nazalaki kopesa mokongo. Ezalaki nde oyo natia na yango nzambe ya tiaki ngai awa.
And I realized that it was just like those Pharisees in the days gone by.
Pena sosolaki ete ezalaki penza lokola bafarisai ya kala kala.
They had misinterpreted the scripture to me.
Babilimbo yengaki ngai makomi mabe.
So from then on, I took my own interpretation of it, what the Holy Spirit said.
Na bongo banda wana, na kamataki ndimbola na ngai moko, pona yango, oyo mulimu mosantu alobaki.
I told him I'd go, he said, I'll be with you.
Na ebisaki ye, nako kende, alobaki, nako zana yo.
And the angel stepped into the light again.
Pe mwanje, akotaki lisusu kati na pole oyo.
They began to come around and around and around and around, around his feet like that, went up into the light and went out of the building.
Ibadaki ko zunguruka, zunguruka, pe ko zunguruka na makona yebongo, amataki kati na pole pe, abimaki nandako.
I went home a new person.
Nazongaki nandako, moto yasika.
Walked over to the church and told the people about it.
Nakedeki nandako nzambe, na makolo pe, na lobaki, yango epai na bato.
On Sunday night,
Moezalaki mokolo ya lomingo na pokwa.
And on the Wednesday night, they brought a woman there, one of Mayo's nurses, dying with cancer.
Pe mokolo ya misato na pokwa, babemaki mwasi moko kuna, moko na mafulume, ya lopitalo Mayo oyo azalaki kobundaliwa ya kanser.
Nothing but a shadow.
Atilaki bobele mikuwa ya pamba.
When I walked down to take a hold of her, there come a vision before, showed her back nursing again.
Tango na kitaki, pola kusimba ye, liboso emoneli eyera kingai. Etresaki ete, azongela ki mosana ye yali fulume.
And she's on the list in Louisville, been dead for years.
Pe kombo na ye, ezali na list ya Louisville, lokola motoyo asila kokufa eleki mibu.
There she is at Jeffersonville now nursing, been nursing for years.
Azali sika wakuna na Jeffersonville. Na mosala yali fulume, azali kosala mosala na ye yali fulume uta mibu ebele.
For I looked up there and I seen that vision.
Na bongo, na tombola ki mitsope na mona ki emono neli yango.
I turned around hardly knowing what I was doing. Stand there.
Na baluka ki, nazaki susu koyeba penzate oyo nazalaki kosala, na telema ki wana.
I quivered when they first brought that case and laid it down there.
Na lenga ki liboso, tango bamemaki mobeli wana,
and the nurses and things standing around her, her laying there, and her face all sunk in, her eyes way back, Margie Morgan.
Mafulume, naba mosusu, bazalaki zonga zonga na ye, ye alalaki wana, elongi na ye kondaki, pemiso na ye kotaki, Margie Morgan.
If you want to ride to her, that's 411 Canobolo Avenue, Jeffersonville, Indiana.
Soki bolingo okomela ye mokanda, afandi na kama zomi na moko, no block, Avenue Jeffersonville, Indiana.
All right, Clark County Hospital, Jeffersonville, here. Let her give you the testimony.
Tobo komela, Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Akope sabino, litato liyango.
Now look down there.
Natalaki wana.
And that first case there to see here come out, there come a vision.
Peko mona ete, pona mobeli yango ya liboso, e mono liyaki.
I've seen that woman nursing again, walking around good and strong and healthy.
Namona ki mwasi yango kozongela mosala ya ilifulume. Kotambola na nzoto malamu, makasi pe kolongono.
I said, thus saith the Lord, you'll live and not die.
Nalobaki, yango elobi nkolo. Okozala na bomoe, pe okokufa te.
Her husband, a very high man in this world, saying,
mubayi na ye moto monene. Pona oyo etali makambo ya mokili oyo.
Looked at me like that. I said, sir, don't you fear. Your wife will live.
Atalaki ngai boye. Nalobaki, monsieur, ko banga eloko moko te. Mwasi na yo akozana na bomoi.
He called me outside, said, call two or three doctors, said, you know them? I said, yes.
Abenga kingai libanda, alubaki. Abenga ki minganga mi baleto misato, alubaki. Oyebi bango, alubaki, iyo.
Why said I played golf with him? He said, the cancer is wrapped around her intestines, you can't even wash her out with the enema.
Eh, hey, alubaki. Na beta lisano ya golf elongo na ye. Alubaki ete cancer. Ezinga ki misopo na ye. Bakokaki ata kotongo la yete.
I said, I don't care what she's got.
Nalobaki, oyo azali na yango etalinga ite.
Something down in here, I've seen a vision.
Eloko moko ezali kati na ngai. Namona ki emono neli.
That man that told me said whatever I've seen to say it, then it would be so.
Pe mobali oyo. Asolaki na ngai alobaki ete. Nyonso na komona. Na loba yango pe ekosale mabongo.
And he told me and I believe it.
Alobaki na ngai pe ngai dandimi yango.
Praise God. A few days from that she's doing her washing going around.
Kembo na nzambe. Mwami kolosima na yango. Akomaki kosukola bilamba na ye. Kotambola.
She weighs about 165 pounds now in perfect health.
Azali sikawa na bozito pene na livre mokama na tuku motoba na mitano na nzoto kolongono penza.
Then when I accepted, away it went.
Na bongo tango kaka na ndibaki yango mbala moko sangwe kei.
Then Robert Daugherty called me and here it went out down through Texas across the world.
Bongo Robert Daugherty abenga kingai pe sangwe panzana kina Texas mobimba pe na mokili mobimba.
And one night, on about 4 or 5 times out.
Pe mokolo moko na pokwa. Izalaki pele na mbala ya minei, to ya mitano yo.
I couldn't understand speaking in tongues and so forth.
Nazali kosozola te likambo ya koloba miloko na sika pe bongo na bongo.
I believed in the baptism of the Holy Spirit, believed that people could speak in tongues.
Nazali kondima libati ya Molimo Santu, nazali kondima ete bato bakoki koloba miloko na sika.
One night when I was walking out onto the in the cathedral, San Antonio, Texas.
Pe mokolo moko na pokwa tango nazali kokendena na kati la cathedral moko na San Antonio na Texas.
Walking out there, a little fellow sitting up here began to speak in tongues like a shotgun firing.
Tango nazali kokende na etumbelo elege mobali moko afanda kiwana abandai koloba miloko la sika lokola mondoki oyo ezali kobeta.
A machine gun rapidly.
To mitrailleuse noki noki.
Way back there, a fellow raised up and said, thus saith the Lord.
Nasuka, kuna nasuka. Elego bali moko atele makipe alubaki. Yango elobin kolo.
The man that's walking to the platform is going forward with a ministry that was ordained of Almighty God.
Mobali oyo azaliko kene na etumbelo. Azaliko kende liboso na mosala moko oyo etidami na nzambe na nguya nyonso.
And John the Baptist was sent as the first forerunner of the coming of Jesus Christ.
Pepe la moko Yohane Mobatisi, atina makilo kola motinda mia liboso ya monaboye ya Kristo.
So he packs a message that will cause the second coming of the Lord Jesus Christ.
Yepe azalina sango moko, oye ko maboye ya bibale ya nkolo Yesu Kristo.
I like to sunk in my shoes.
Na lingaki ko zinda kati na sapato nangai.
So I looked up. I said, do you know that man? He said, no, sir.
Na tongo la kimisu alobaki. Oyebi mobali wana? Alobaki te, monsieur.
I said, do you know him? He said, no, sir.
Na alobaki oyebi ye? Alobaki te, monsieur.
I said, do you know me? He said, no, sir.
Na alobaki oyebi ngai? Alobaki te, monsieur.
I said, what are you doing here? He said, I read it in the paper, and this is that's the first night of the meeting.
Na alobaki, ozali kosala nini awa? Alobaki, natanga ki yango na zurunale. Pena mumesano, oyo wana izalaki poko ya liboso ya mayangani.
I looked over there and I said, how'd you come here?
Natalaki kuna pena alobaki. Okomi awa ndenge nini?
Said some of my people told me that you was going to be here, a divine healer, and I come.
Alobaki, bato ya ibota na ngai, baibisaki ngai ete, olingaki kozala awa mobiki si uta na nzambe, pe ngai na ye.
I said, don't you all know one another?
Nalobaki, binyonyo soboye bani te?
He said, no.
Alobaki te.
Oh my. There I've seen that the very power of the Holy Spirit.
Oh la la. Wanande esika na mona kete nguya yango moko ya Molimo Santo.
For one time back there I thought it was wrong.
Nzoka nde na tango moko boye libosoro yango nazalaki kokanisa ete ezalaki eloko mabe.
And I know that this same angel of God was associated with them people that had those things.
Pena yebaki ete na monge yango moko ya Nzambe azalaki na boyokani na bato oyo bazalaki na makambo yango.
Although they had thrown in a lot of mix up and a lot of babbling in it.
Atako bazalaki na oyo ya solo solo te na mobulu mingi pe na bilobela mingi kati na yango.
But in there was a genuine article. Jesus Christ.
Kati ata bongo likambo ya solo solo ezalaki na kati na yango. Kristo.
And I've seen that it was true.
Na monaki ete ezalaki solo.
Oh, years pass by and in the meetings of people would see the visions and so forth.
Oh, mibu eleki mwa mingi. Pena mayanga ni bato bazalaki komona, bimono neli pe bongo na bongo.
One time a photographer caught it in the picture when I was standing down somewhere in Arkansas, I believe it was.
Mbala moko, mukangi foto moko akangaki yango foto. Tango nazalaki esika moko boye na Arkansas, na bazi ezalaki kuna.
In a meeting about like this, an auditorium about like this.
Nalianga ni moko pelepele lokola oyo. Nayanga nelo moko pelepele lokola oyo.
Now standing trying to explain it.
Pena zalaki wana nazalaki komeka kolimbo la yango.
People knew they're sitting listening.
Bato bayebaki bazalaki kofanda pe koyoka.
Methodist, Baptist, Presbyterians and so forth.
Ba Methodist, ba Baptist, ba Presbyterien pe bongo na bongo.
And then I have to look coming in the door. Here it comes going. Whew.
Bongo tango na talaki, na mona ki yango kokota, ekomaki, ezali kotala.
I said, I will not have to speak anymore, for here it comes now.
Nalobaki, ezali su na tina te ete nako wakoloba, pambate yango oyo ezali koya sikawa.
And it moved up and people began screaming.
Ezali ki koya, pe bato babandaki ko ganga.
Come up to where it was and settle down around, just as it was settling down.
Eyaki kilo na isika oyo nazalaki pe etelema kiwana. Kaka na tango oyo ezalaki kotelema.
A minister ran up and said, "Say, I see that."
Motei moko ayaki wana noki noki pe alobaki. Hey, namoni yango.
And it struck him as blind as he could be staggered back.
Pe bomaki miso na ye. Mobimba peza. Pe azonga ki na kotenga tenga.
You can look at his picture right there in the book and see it.
Bokoki kotala foto na ye kuna na buku pe bokomona.
As he staggered back with his head down like that, you can see his picture, and there it is, settle down.
Ndenge azalaki kozonga na kotenga tenga wana, egumbaki ye moto na ye, bokoki kotala foto na ye, pe etelemaki wana.
Just a newspaper photographer caught it that time.
Bobele mokangi foto ya journale nde, akangaki yango foto na mbala wana.
But the Lord wasn't ready.
Kasi nkolo, abelemaki te.
And one night, at Houston, Texas,
pena pokwa moko na Houston na Texas.
When all thousands times thousands of people was having 8,000 over to what you call it or to music hall.
Na tango yo, oh, bato koto na koto. Bato bazalaki kama muambe. Koto muambe kuna na nini oyo. Kuna na ndako ya mindule.
Come back over to the great Sam Houston Coliseum.
Peto kendeki na libanda monene na masalo ya Sam Houston.
And there in that debate that night when a Baptist preacher said,
Pekuna, kati na boyela ni na pokwa wana, tango motei moko ya Batista alobaki.
I wasn't nothing but a low-down hypocrite and an imposter, a religious imposter.
Ete ngai nazali eloko mosusu te bobele suka na mokibisi pe mokosi monene ya kosambela.
Ought to be run out of the city and he ought to be the one to do it.
Ete basengelaki kobenga na ngai na engumba, pe ete yende moto asegelaki kosala yango.
Brother Bosworth said, Brother Branham, would you let something like that happen? Call his hand.
Deko Bosworth alobaki. Deko Branham, okotika penza likambo ya boye esalema. Suki sa teme wana.
I said, no, sir.
Nalobaki te, monsieur.
I do not believe in fussing.
Nakoki kondima tete bato bawelana.
The gospel's not made to fuss, it's made to live.
Sango malamu epesami te poto swana kalikona yango. Kasi pesa minde poto bike la yango.
I said, no matter how you convince him, he go just the same way.
Pena lobaki. Ata soki, ondimisi yendenge nini, ako koba bobele kolandanze la wana.
I said, wouldn't make any difference. If God can't speak to his heart, how can I?
Nalobaki, ah. Eko sala ye loko mokote. Soki nzambe akoki kolobela motema na yete, ngaina okoka kosala yango ndenge nini.
Next day come out, says it shows what they're made out of, the Houston Chronicle.
Mokolo elandaki. Eko amagina zunari balobaki. Ezali kotali sa o ezali katina bango na Houston Chronicle.
Says shows what they're made out of, they're afraid to take up for what they're preaching.
Balobaki. Ezali kotali sa o ezali katina bango. Bazali kobanga kuyambela oyo bateyaka.
Old brother Bosworth come up to me being way in his 70s then. Lovely old brother.
Mubangende ko Bosworth. Ayake pa inangai. Asilaki kolekisa mibu tuku sambo na ileko wana. Azalaki ndeko moko mubange malamu.
Put his arm around me, said, Brother Branham.
Atiaki loboko na ye, na mapeka nangai alubaki, ndeko Branham.
He said, you mean you're not going to take that up? I said, no, Brother Bosworth. No, sir.
Alubaki. Onyiko loba ete, okosuki sa tembe wana te, nalubaki, te ndeko Bosworth, te monsieur.
I'm not going to take it up, but I said, don't do no good.
Nakosuki sa yangote nalubaki, ezali ata nalitomba mokote.
I said, this causes fussing when we leave the platform.
Nalubaki, ebenda ka obele makele tango tulungwaka na itumbelo.
I said, I'm holding a meeting now and I don't want to get the things all tore up like that.
Nalubaki, nazaina mayanga ni mikolo oyo. Penda boy ko baby sa makambo bongo.
I said, just let him go ahead.
Nalobaki, tika ye asala.
I said, that's all, he's just rattling.
Nalobaki, esili, azai obele ko loba biloba loba.
I said, we've had him before and it doesn't do any good to talk to him.
Nalobaki, tosili ko mona bato ya boye, ko solola na bango pe, ezali atana yitomba mokote.
I said, they'll go right away holding themselves. I said, if they once receive the knowledge of the truth,
Nalobaki, bako kene mbala moko, bako tika na makamu na bangu. Nalobaki, soko basili ko zwa boyebi na solo.
And then they won't receive it. The Bible said they've crossed the separating line and they'll never be forgiven in this world or the world to come.
Bongo na sima bako boya kuyamba yangu. Bibi elobi ete, bakati sinde lope, bako limi samate. Soko la tango oyo, soko la tango ekoya.
They call it the devil and they can't help it.
Babengi yango ya zabolo. Penzela mosusu ezalite pona bango.
They're possessed with a religious spirit, which is the devil.
Bazali na molimo ya kosambela, o ezali zabolo.
How many knows that's true?
Boni bayebi ete ezali solo.
Yeah. The devil's spirit is religious, yes sir.
Ete molimo mabe esambelaka. Iyo monsieur.
Just as fundamental as they can be.
Balingi mibeko penza.
And so then, that didn't go very good. When I said fundamental, but that's true.
Boye na bongo. Esepresi bato teta muna lobi balingi mibeko. Kasi ezali ya solo.
Having a form of godliness and denying the power thereof.
Bato bazali na ululenge na kosambela. Nde bazali koyanga na nguya na yango.
That's right. Signs and wonders what vindicates God always.
Ezali ya solo. Bile mope bikamu iselinde etato la kanzambe. Tango nyoso.
He said it would be in the last days the same thing.
Alobaki ete kozala ndenge moko na tango na suka.
And notice, old brother Bosworth, he was going to come with me, and he's kind of tired. He's come back from Japan.
Pebo tala, madam. Mubangende ko Bosworth na alingaki koya elongo langai. Kasi azalaki na mwa bolembu, auti na Japon.
He's going to be here. He's going on to be at Lubbock with me.
Alingaki kozala awa. Ako kende na Lubbock elongo langai. Boye azalaki.
So he had a little bad cold, so he couldn't come on this, and he and his wife.
Azalaki na mwa. Na mioyo makasi, na bongo mbala oyo, akuwayi kwa yate, ye na mwasi na ye.
And so, he all thought he looked like Caleb.
Boy, mutuno suwabona ki ete, azayi lokola Caleb.
He stood there, he said, well, Brother Branham, that very dignified look, you know, he said, let me go do it.
Azalaki wana alubaki, ndeko Branham, na itali li oyo ibongi penza, boyebi, alubaki, tikanga inake ndeko sala yangu pe, alubaki, soki yo oboi ko sala yangu.
And he said, if you don't want to, I said, oh, Brother Bosworth, I don't want you to do it. You go fussing.
Pe alubaki, soki yo oboi ko sala yangu, na alubaki, oh, deko Bosworth, na naligite ete o sala yangu. Boko kiko welana.
He said, there won't be one word of fussing.
Alubaki, ata iloba moko pamba ya ko welana eko bimakuna te.
Now, just before close, listen to this.
Sikawa, liboso ete na sisa, boyo kalikamboyo.
He went out there and said, if you won't fuss, all right.
Akeneki kuna na lobaki. Soki boko wena na te, malamu.
Said, I promise not to fuss.
Alobaki, na laki ete, na kowela na te.
Around 30,000 people gathered for that auditorium that night.
Pene pene na bato, koto tukumisa tu bayanganaki, na yanga nilowana na poko wana.
Brother Wood sitting over here was present at the time.
Ndeko Wood, oya fadi awa, azalaki wana na tango yangu.
And is studying that auditorium.
Pia azalaki kati na yanga nilo yangu.
And my boy said, or my wife said, you're not going down to that meeting. I said, no.
Pena, mwana nga ya bubali alubaki tu. Mwasi nga ya alubaki, uko kenila liyanga ni wana te. Na alubaki te.
I wouldn't go down there hearing fussing. No, sir. I wouldn't go down there listening at it.
Na kukiko kenye kuna te, pona kuyoka bango kuwela na. Te, mesi. Na kukiko kenye kuna te, pona kuyoka yango.
When nighttime comes, something said, go on down there.
Tango butu e indaki, eloko moko alubaki, kende kuna.
I got a taxi cab.
Nazwaki taxi.
My brother and wife and my children, we went out and I went way up in balcony 30, way high like that and sit down.
Ndeko na ngana mobali. Mwasi na ba na ngai. Tukedea kikuna. Pe na mataki likolo penza na balkon. Ya tuku misato. Likolo penza bui. Pe na fandaki.
Old brother Bosworth walked out there just like an old diplomat, you know.
Mubange ndeko Bosworth. Amataki na itelo. Loko la toma penza ya ekolo moko boye. Boye bi.
He copied off some, he had 600 different promises of the Bible, copied off there.
Asira yiko zonge la kokoma ba. Asira yiko koma bilakan kama motoba ndenge na ndenge na Biblia pe azalaki na yango wana.
He said, now Dr. Best.
Alobaki sikawa, mulakisi Best.
If you will come up here and we'll take one of these promises and disprove it by the Bible.
Oko kiko mata awa, peko kamata moko pamba, kati na bilaka oyo, pona kutali sa polele na nzela ya Biblia ete, ezayilo kuta.
Every one of these promises is in the Bible, pertaining to Jesus Christ healing the sick in this day.
Moko na bilaka oyo, ezwami kati na Biblia. Ezayiko lomalantina na Yesu Kristo ete, azaliko biki sababeli lelo.
If you can take one of these promises and buy the Bible, contradict it with the Bible.
Soki okoyo kabata moko pamba kati belaka oyo pe na nzana Biblia kosala ete bela Biblia.
I'll sit down, shake your hand, say you're right.
Nakofanda nakopesa mbote nakoloba olongi.
He said, I'll take care of that when I get up there. He wanted the light so he could rub off on Brother Bosworth, see.
Alobaki nakotali kamwana tango nakomata na itelo alingaki ete azala moto ya suka po akoka.
So Brother Bosworth said, well, Brother Best, I'll ask you one.
Na bongo ndeko Bosworth alobaki, ndeko Best, na kotuna yo motuna moko pamba.
And if you'll answer me yes or no.
Pesoki oyanoli ngai, iyo, tote.
Said, will you settle the debate right now?
Alobaki, toko sukisa, bowele inabiso bobele sikawa.
And he said, I'll take care of that.
Pe alobaki. Nakotali kambo yango.
He asked the moderator if he could ask him. He said, yes.
Atunangi mokamisoki akokiko tuna ye motuna yango. Alobaki iyo.
He said, Brother Beth, was the redemptive names of Jehovah applied to Jesus, yes or no?
Alobaki, ndeko Best. Bakombo na Yahweh natia na lisiko. Etaleli pe Yesu, iyo tote.
I settled it.
Ekataki likambo.
That was all.
Esukaki.
I tell you, I just felt something that's going all through me. I never thought of that myself.
Naib Sabino, mbala moko na yokaki eloko moko na zoto bobimba. Atikala kiko kanisa bongo te ngai moko.
See now, oh my, he can't answer.
Bomoni, pena mino belaki, hola la, akokiko yanola te.
That's tied. He said, well, Dr. Beth, I'm alarmed.
Akangami, alobaki, molakisi Best, na... Nakamwe.
He said, I'll take care of that, but I'm alarmed that you can't answer my weakest question.
Alobaki, nakotali kambo yango. Alobaki, nakamwe ndenge okokite kuyanola na motuna nangai, oyo eleki pete.
He's just as cool as a cucumber. He knew where he was standing.
Azalaki na kimia penza, pe ayebaki esika atelemaki.
So then, he just sat down there at that scripture, said, take your 30 minutes, I'll answer after that.
Simana yango afanda kiwana, na likomi yango alobaki si 5 minutes na yo tukumisato na kuyanola sima na yango.
And old Brother Bosworth sat there and tucked that scripture and tied that man in such a place till his face was so red you could have struck a match on it nearly.
Mubangende ko Botswof fandaki wana akamataki likomi yango pe akangaki mubali wana na yango na lolengete elongi na ye komaki motane ngwa ete okokaki ata kopelisa na yango alimeti.
He raised up there angry, threw the papers across the floor.
Atelemaki pe alongwaki wana na kanda. Abaki kasape e panzana kinase.
Got up there and preached a good camel-like sermon.
Amataki na ite lope ateaki ite ya moko kitoko ya bakambelite.
I was a Baptist. I don't know what they believe.
Nazalaka Baptiste. Naebi oyo bandibaka.
He's preaching on the resurrection. When this mortal puts on immortality, they will have divine healing.
Atambala moko te a. Azalaki koteya na tia lisekwa. Wana nzoto oyo na kufa. Ikulata kuzala kukufa. Na tango yango, neto kuzalo biko na nzoto kuhuta na nzambi.
Oh my. What do we need divine healing if we're immortal?
Oh la la. Tila lobiko na nzoto kuhuta na nzambi. Ikuzala nini? Wana yoko mabiso, bazali kukufa.
When this mortal puts on immortality, the resurrection of the dead.
Wana nzoto oyo na kufa. Ikulata kuzala kukufa. Lisekwa na bakufi.
He even doubted the miracle that Jesus did on Lazarus.
Atiaki atatembe, pona likamusi oyo Yesu asalaki na Lazar.
Said he died again, that was just a temporary thing.
Alubaki, akufaki lisusu, pe ezalaki bobele likambo ya mua tango moke.
See? And when he got through like that, he said, bring forth that divine healer, let me see him perform.
Bomoni, pe tango asisaki boye, alubaki, boya na mobiki siya, babeli uta na nzambe wana awa, pe na mona ye kosala.
They had a little puddle then, Brother Bosworth said.
Natama yango babenda naki mwa moke. Ndeko Botswofu alobaki.
I'm surprised at you, Brother Bosworth. Not answering one question that I asked him.
Ozaliko kamu isanga ndeko best. Ndenge oyanolite na mutuna moko pamba oyo natuniyo.
And so he got real frantic then.
Bongo atomboka ki makasi natango yango.
He said, bring that divine healer forth and let me see him perform.
Alobaki, boya na mubiki si yango ya babeli uta na nzambi. Awape na mona yeko sala.
Said, Brother Best, do you believe in people being saved?
Alobaki ndeko Best. Oni makayete bato bazaliko zwalobiko.
He said, sure.
Alobaki natembete.
Said, would you want to be called a divine savior?
Alobaki, okolinga babenga yungu biki si uta na nzambe?
Said, certainly not.
Alobaki, ya solo na kolingate.
That wouldn't make you a divine savior because you preach salvation of the soul.
Ndenge mokope. Ezalite po ote akalobiko ya molimo nde okomi mobiki si uta na nzambe.
He said, well, certainly not.
Alobaki, ya solo ezali bongo te.
He said, neither does it make Brother Branham a divine healer by preaching divine healing for the body.
Alobaki, ndenge moko pende ko Branham. Akomi mobiki si ya babeli uta na nzambe te po ate akalobiko na nzoto ko uta na nzambe.
He's not a divine healer, he points people to Jesus Christ.
Azali mobiki si ya babeli uta na nzambe te. Atali sakabato epai na Yesu Kristo.
And he said, bring him forth, let me see him perform, let me look at the people a year from today and I'll tell you where I believe it or not.
Pe alobaki, boya na ye awa na mona ye kosala. Botika ngai nalandela bato yango sima na mobu moko, bongo na yebisabino, soki na kondima yango tote.
Brother Bosworth said, Brother Best, that sounds like another case of Calvary. Come down off the cross and we'll believe you.
Ndeko Botswofu alobaki. Ndeko Best, wale okomi lokola tozongi na Calvary, kitana ikulusu bongo to kundimela yo.
And so, oh man, he really blew up.
Bomoni, na bongo natango yango asilikaki.
He said, let me see him perform, let me see him perform.
Alobaki, namuna yeko sala, namuna yeko sala.
The moderators made him sit down.
Bakami, bafandisaki ye.
He walked over and a Pentecostal preacher stand there, he just smacked him all the way across the platform.
Akeleye kuna epai, motai moko patekosi atelemaki. Pe abeta kiye, bambata longwa na ngambo moko ya itelo, kino na ngambo mosusu.
And so, they stopped him then.
Bongo, bakanga kiye.
So, Brother Bosworth said, here. No.
Na bongo, ndeko Botswof, alubaki, te.
So, the moderator remained sat down.
Bongo, bakambi, bafandi sa kiye.
Raymond Ritchie raised up, said.
Raymond Ritchie, atelemaki, alubaki.
Is this the attitude of the Southern Baptist Convention, said you Baptist ministers?
Oyo nde lolenge ya likita ya babatiste ya ngele alobaki bino bate ya babatiste.
Did the Southern Baptist Convention send this man over here or did he come on his own?
Likita ya babatiste ya ngele nde etindi mobali oyo awa to aye na ndenge na ye.
They wouldn't answer. He said, I asked you. He knew him every one.
Bapesaki ya noté alobaki natuni nde bino ayebaki bango bango nyonso.
They said he come on his own.
Balobaki aye na ndenge na ye.
Because I know Baptists believe in divine healing too.
Pamba te na yebi ete babatiste bandimaka pe lobiko na nzoto kokuta na Nzambe.
So then he said he come on his own.
Na bongo moko alobaki aye na ndenge na ye.
So then here's what happened then.
Na bongo likambo ilandaki yango oyo.
Then Brother Bosworth said, I know Brother Ram's in the meeting. If he wants to come and dismiss the audience, very well.
Simandeko Bosworth alobaki na yebi ete ndeko Branham azali kati na liangani. Soki alingi koya kosukisa liangani ekozala malamu mpenza.
So Howard said, you sit still. I said, I'm sitting still.
Na bongo Howard alobaki fanda kimia. Na lobaki na fandi kimia.
And just then, something come around, began to whirl around. I knew it was the angel of the Lord.
Bobele na tango yango eloko moko eyaki wana ebandaki kozunguluka pe na yebaki ete ezalaki mwange na nkolo.
Rise up.
Alobaki telema.
About 500 people put their hands together like this, made I'll come down to the platform.
Pene na bato kama mitano basimbanaki maboko boye basalaki nzela na kitaki kino na eteyelo.
I said, friends, I'm not no divine healer, I'm your brother.
Nalobaki baninga na ngai nazali mobikisi ya babeli uta na Nzambe te. Nazali ndeko na bino.
I said, Brother Best, with no, or Brother Best, I said, with no disregards to you, my brother, not at all.
Nalobaki ndeko Best, ezali te po, to ndeko Best, nalobaki ezali te po na kokitisa lokumu na yo, ndeko na ngai, ata mokete.
You have a right to your convictions, so do I.
Ozali na makoki ya kondima oyo, ondimaka. Ngai pe lokola.
I said, of course, you see, you couldn't prove that your point by Brother Bosworth.
Nalobaki, natembete, omoni ete, okoki kotalisa likambo na yo polelete, libozo na ndeko Bosworth.
Neither could you be anybody that's well-read in the Bible that knows those things.
Ndenge moko pe okoki kosala yango te libozo na moto nyonso oyo ayeko libibi ya malamu, oyo ayebi makambo yango.
I said, and as far as healing people, I cannot heal them, Brother Beth.
Nalobaki, pona oyo itali kobikisa bato, na koki kobikisa bangote, ndeko Best.
But I'm here every night. If you want to see the Lord perform miracles, come on over.
Kasi nazali awa mpo kwa nyoso. Soko niko mwona nkolo kosala bika museli, yaka bobele awa.
He does it every night.
Azali kosala yango mpo kwa nyoso.
And he said, I'd like to see you heal somebody. Let me look at him. You might hypnotize him with your hypnotism, but said, I'd like to see it in a year from there.
Alobaki, nako linga komona yoko bikisa moto. Pebati kangai na landela bango. Okoki kolali sabango pungi na makoki na yokasi. Alobaki, na kolinga kotala likambo yango sima na mobu moko.
I said, well, you'd have a right to check him, Brother Beth.
Nalobaki, eh, okoki kozwa makoki ya kolandela bango. Ndeko Best.
He said, nothing but you bunch of numbskull holy rollers believe in such stuff as that.
Alobaki, bobele bino etonga ya batutuki. Oyo bazanga mayele ndebo ndimaka makambo ya boye.
Baptists don't believe in no such nonsense.
Babatiste bandimaka bolema ya boyete.
Brother Bosworth said, just a moment.
Ndeko Bosworth alobaki zela moke.
Said, how many people out there in these 2 weeks meeting here?
Alobaki bato boni bazali awa. Kati na poso oyo mibale ya mayanga ni awa.
They're standing, good standing with these fine Baptist churches here in Houston.
Ba oyo basabe la kapenza na mangomba kitoko ya Babatiste oya Houston awa.
That can prove that you've been healed by Almighty God while Brother Branham's been here and over 300 stood up.
Oyo bakoki kotali sapolele ete, nzambe na kuya nyonso abikisi bango, na mikolo oyo ndeko Branham azwami awa. Pe bato koleka kama misato batele maki.
So what about that?
Alobaki, olobini nipona yango.
He said, they're not Baptists.
Alobaki, bazali babatiste te.
Said anybody can testify anything, that still doesn't make it right.
Alobaki, moto nyonso akoki kotatola likambo soko nini, ata bongo elingi kolobate ete ezali ya solo.
Said God's word says it's right, you can't withstand that.
alobaki liloba na nzambe lobi ete ezali ya solo pe okoki kotelemela yango te.
And the people says it's right and you can't back that down, so what are you going to do about it?
Bato balobi ete ezali ya solo pe okoki kowanga na yango te, boyo kosala nini mpo na yango?
See, like that. I said, Brother Best, I only tell what's truth.
Bomoni boye, nalobaki ndeko Best, nalobaka kabobele oyo ezali solo.
And if I'm truthful, God's obligated to back up the truth.
Pe soki nalobi bo solo, nzambe asengeli kozala sima na solo.
I said, if he won't back up the truth, then he isn't God.
Nalobaki, soki ezali te, soki azali sima na solo te, na bongo azali nzambe te.
Now I said, I do not heal people.
Pe nalobaki, ngai nabikisaka bato na nzoto te.
I was born with a gift to see things, see it happen.
Na botamana, na likabo ya komona makambo, komona yango kokokisama.
Now I said, I know I'm misunderstood.
Nalobaki na yebi ete bato, basosolaka ngai mabe.
But I can do no more than fulfill the conviction of my heart.
Kasi nakoki kosala eloko mosusu te bobele kokokisa bondimi ya motema na ngai.
I said, I believe that Jesus Christ raised from the dead.
Nalobaki, nandimaka ete Yesu Kristo asekwaki kati na bakufi.
And the spirit that comes and shows visions and so forth.
Pesoki molimo oyo eyaka pe etalisaka bimoneneli pe bongo na bongo.
If that's question, drop around and find out.
Soki tembe ezali mpo na yango, yaka epai na biso pe omona.
I said, that's all.
Nalobaki esili.
But I said, but for myself, I can do nothing of my own self.
Kasi nalobaki, kasi mpo na ngai moko, nayoki kosala eloko moko te uta na ngai moko.
And I said, if I tell the truth, God's obligated to me to witness that it is the truth.
Pe nalobaki, soki nalobi solo, nzambe asengeli mpo na ngai kotatola ete ezali solo.
And about that time, something went.
Pe pene na tango yango penza, eloko moko esalaki.
Here he comes, coming right down.
Ye wana, akitaki mbala moko.
And the American Photographer Association, the Douglas Studios in Houston, Texas.
Pe lisanga ya bakangi foto ya Amerika, Studio Douglas ya Houston, na Texas.
Having the big camera set there, they're forbidden to take pictures. Shot the picture.
Bazalaki na ekangelo monene ya foto kuna. Epekisami ukanga foto, bakanga ki foto.
When they were there to take pictures of Mr. Best.
Natango oyu bazalaki wana. Pona kukanga deko Best ba foto.
And he said, before I went down there.
Pe ete a. Alobaki liboso ete nako makuna.
He said, wait a minute, I've got six glossies coming here.
Alobaki boze la moke. Buka ngangai ba foto motoba awa.
He said, here, shoot my picture now. And he put his finger in that old saintly man's nose like that.
Alobaki tokei. Boka angai foto sikawa. Pe atiaki mosapi na ye na zolo ya mobange mosantu wana boye.
Now take my picture and he did.
Alobaki, sikawa boka angai foto. Pe bakangaki.
Then he drawed his fist and put it up. He said, now take my picture and they tuck it like that. Then he done like that to pose for his picture.
Sima kangaki ebotu pe, atombolaki yango alobaki. Sikawa boka angai foto. Pe bakangaki yango bongo. Sima asalaki boye. Ami bongisaki pona foto na ye.
He said, you'll see this in my magazine like that.
Alobaki, oyo bokumona yango na zolonai nangai, ndenge wana.
Brother Bosworth stood there and never said a thing.
Ndeko Botswof, azalaki wana kasi, alobaki eloko mokote.
Then they just took the picture of this.
Timana yango bakangaki foto ya oyu.
On the road home that night, Catholic boy took it.
Tango bazalaki kozonga na ndako, na pokwa wana, elenge mo katoliko, oyo akangaki foto yango.
He said to this other boy, he said, what do you think about that?
Alobaki na elege mubale omosusu. Alobaki, okalisi ni pona oyo.
He said, I know I criticize it.
Alobaki, na yebi ete, na alobaki mabe pona ye.
And that guard left that woman's throat, I said he hypnotized her.
Tango limeu wana, elimwaki dakingo ya mwasi wana, na alobaki ete, alalisaki epongi.
He said, I could have been wrong on that.
Alobaki, ekoyiko zara ete, nasaki libunga natia na yango.
I said, what do you think about that picture?
Alobaki, okasili ni pona foto wada?
I don't know.
Naibite.
They put it in the acid. Here's his picture. You can ask him if you want to.
Bazindisaki yango na acid. Foto ya kangaki yango oyo. Bokoki kotuna yeso ki bolingi.
They went home. He sat there and smoked a cigarette.
Bazongaki na ndako, afadaki wana pe, amelaki likaya.
When he pulled out one of Brother Bosworth, it was negative.
akota ikuna pe abimisaki photo moko ya dekomotsofu ezalaki zaburi ya photo.
Pulled out 2, 3, 4, 5, 6, and every one of them was blank.
Abimisaki mi bale misato mine mitano motoba pe nyonso ezalaki na eloko moko te.
God would not permit the picture of his sainted old man standing there.
Nzambe apesaki nzela te ete bakanga mubange musantu na ye photo.
Well, that hypocrite with his nose, hand, fist shaking under his nose like that, he wouldn't permit it.
Pembeni na mukibi siwana na tango oyo azalaki koningisa zolo na ye to loboko e botu na ye na se na zolo na ye boye. Apesaki yango nzela te.
They pulled out the next one, and here it was.
Babimisaki oyo elandaki pe yango wana.
The man had a heart attack. They sent that night.
Mubali wana kweyaki na pasi ya motema na butu wana. Ndenge balobaki.
And they sent this negative to Washington, D.C. It was copyrighted, sent back.
Pe batindaki zabulu ya photo oyo na Washington, D.C. Babatelaki yango na mubeko pe bazongisaki yango.
And George J. Lacey.
Pe George J. Lacey.
The head of the FBI and fingerprinting document and so forth.
Mokonzi ya FBI na mosala ya bilembo ya misapi pe mikanda pe bongo na bongo.
One of the greatest there is in the whole world.
Moko kati la ba oyo baleki na mayele na mokili bobimba.
Was brought there and kept 2 days on it to test camera lights everything else.
Bamemelaki ye yango pe asalaki na yango mikolo mibale po na kombeka kotala ekangelo ya photo yango ba pole pe nyonso mosusu.
When we come that afternoon, he said, Reverend Branham, I've been a critic of yours too.
Petango, tokomaki na sima na zanga wana, alobaki, Reverend Branham, ngai pe, nalobaki mabepo na yo.
He said, I said it was psychology.
Alobaki pe, nalobaki ete, ezalaki nde botangi ya makanisi.
Somebody said they seen them lights and things like that.
Motomoko alobaki ete, bamonaki ba pole yango, pe makambo ya lolenge wana.
And said, you know, the old hypocrite used to say that, he meant the unbeliever.
Alubaki boyebi, mubake mokibi siwana azalaki tango nyoso koloba bongo, alingaki koloba muzangi kundi mawana.
Them pictures around, a halo around Christ, around the saints.
Bafoto wana zonga zonga, libungu tulu ya pole, wana zonga zonga na Kristo, zonga zonga na basantu.
He said that was just simply psychology.
Alubaki ezalaki na yango bobele likambo ya makanisi.
But said Reverend Branham.
Kati alubaki, Reverend Branham.
The mechanical eye of this camera won't take psychology.
Liso ya masini oyo ikangaka photo, ekoki kokanga likanisi photo te.
The light struck the lens, or struck the negative.
Pole ebetaki talatala ya ekangelo, to ebetaki zabulu ya photo.
And there it was.
Pe yango emwanaki.
And he said, I submitted over to them. He said, oh, mister, do you know what that's worth?
Pe alobaki, na pesa yibangu mokumba wana. Alubaki, oh, monsieur, oyebi motu ya na yango?
And I said, not to me, brother, not to me.
Pina alubaki, ponangaite deko, ponangaite.
And so he said, of course it'll never come in effect while you're living.
Na bongo alubaki, na tembete, yango ekosale masoko mokete, wana uzali na bomoi.
But someday, if civilization moves on and Christianity remains,
kasi mokolo moko. Soki bo penza ekokoba kokende liboso pe soki bo Kristo ekokoba kozala,
there'll be something happen about this.
Eloko moko ekosala mpona likambo oyo.
So friends, tonight,
na bongo baninga na mpokwa oyo,
if this is our last meeting on this earth,
soki oyo nde liyangani na biso ya suka na mokili oyo,
you and I have sat in the presence of Almighty God.
Ngai na bino tozwabi liboso na nzambe na nguya nyonso.
My testimony is true.
Litato yina nga ezali solo.
Many, many things that take volumes of books to write it.
Makambo ezali ebele, ebele. Eko senga na babuku mingi pona kokoma yango.
But I want you to know.
Kasi nalingete boyeba.
How many in here that's actually without the picture seen the light itself standing around where I've been preaching? Raise your hands all over the building. Anybody that's ever seen it?
Bato boni bazali awa oyo basila komona photo te kasi pole yango moko pembeni na isika oyo nazalaki koteya botombola baboko na iyanga nelo mobimba moto nyonso oyo asila komona yango.
See, about 8 or 10 hands is sitting here.
Bomoni pena maboko mwambe tozomi kati na bawo bazali awa.
You say could they see it, me not see it? Yes, sir.
Okoloba ekoki ekoki kosale ba ete bango bamona yango boko ngai nazanga komona yango iyo monsieur.
That star that the wise man was following passed over every observatory. No one seen it but them.
Monzoto oyo batola mayele bazalaki kolanda. Ilekaki likolo na bisika nyonso oyo batalaka mizoto. Ata moto moko amonaki yango te. Bobele bango.
They were the only one who saw it.
Bobele bango nde bamonaki yango.
Elijah was standing there looking at all those chariots on fire and everything else.
Elia azalaki wana. Azalaki kotala makalo na moto nyonso wana. Pe nyonso oyo etikali.
And the Gehazi looked around, he couldn't see him anywhere.
Pe Jehazi atambusaki miso. Akwai komona yango atana isika mokote.
God said open his eyes and he can see and then he see him.
Nzambe alobaki fungola miso na ye ete amona. Pe amona ki yango.
See? But he was a good boy standing there looking around but he couldn't see it.
Kasi azalaki mwana malamu. Azalaki wana pe azalaki kotambwisa miso. Kasi akwai komona yango te.
Sure. It's given for some to see and some not to.
Ya solo. E pesa meli na ba moko ete bamona. Kasi na ba mosusu te.
That's true.
Ezali ya solo.
But now, you that has never seen it.
Kasi sika wa bino. Ba oyo na ino bomona yango te.
Has never seen it.
Na ino bomona yango te.
And you that did see it with your natural eye.
Pe bino ba oyo bosila komona yango penza na miso na bino ya bomoto.
And has never seen the picture, yet the ones that sees the picture has a greater proof than you that seen it with your natural eye.
Kasi na ino bomona foto te. Nzoka de ba oyo, ba moni foto, bazali na ndanga monene, koleka bino ba oyo bosila komona yango na miso na bino na bomoto.
Cause you with your natural eye could been mistaken.
Pamba te bino na miso na bino ya bomoto, bukukaki kosala libunga.
It could have been an optical illusion, is that right?
Miso na bino ekokaki kokosama boyete.
But that's not an optical illusion.
Kasi yango ezali kokosama ya miso te.
That's the truth where scientific research proves that it's the truth.
Yango ezali solo. Boluki ya zebi etalisi ete ezali solo.
So the Lord Jesus has did this.
Boyekolo Yesu nde asali yango.
What do you think it is then, you say, Brother Branham?
Na bongo ndeko Branham. Okoloba, yo okanisi ete yango ezali nini?
I believe that it is the same pillar of fire that led the children of Israel from Egypt to Palestine.
Nandimi ete ezali se likonzi na moto yango moko. Oyo ekambaka bana Isalele longwa na Ezipito kilo na Palestina.
I believe it's the same angel of light that come in the jail and come into St. Peter and touched him.
Nandimi ete ezali se mwanje na pole yango moko. Oyo akotaki na boloko pe akeneki kosimba Santu Petelo.
And went forward and opened the door and put him out into the light.
Akeneki kofungole ekuke pe abimisaki elibanda epa ipole ezalaki.
And I believe it is Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Nandimi ete ezali Yesu Christ motindo moko lobi lelope libera na libela.
Amen. He's the same Jesus today that he was yesterday.
Amen. Azali se Yesu moko wana lelo, oyo azalaki lobi.
He will be forever the same Jesus.
Akozala libela na libela se Yesu moko wana.
And while I'm talking about that same light.
Natango yo nazali koloba na ntina na yango. Pole yango moko.
That's on that picture.
Oyo zali na foto wana.
Is on standing not 2 feet from where I'm standing right now.
Ezali, ezwabi pembeni na isika oyo na telemi sikawa, ata pie bibale kokite.
That's right. I can't see it with my eyes, but I know it's standing here.
Ya solo, nazali komona yango te na miso dangai, kasi la yebi ete ezali awa.
I know it's settling within inside of me right now.
Na yebi ete, ezali komitia kati langai sikawa.
Oh, if you could only know the difference.
Oh, soki bokokaki bobele koyeba bokeseni oyo.
When the power of Almighty God catches and how things look different.
Ezalaka tango nguya na nzambe na nguya nyonso ekota kana musala pe ndenge bakambo ebongwanaka.
That's a challenge. Anybody.
Ezali mondenge ata nani.
I wasn't going to pray for no sick people. I was going to make a committal.
Nazalaki na likadisi ya kobonde na pola babelite. Nazalaki na likadisi ya kobibulisa lisusu.
But the vision's hanging over the people.
Kasi emunu ne liezali awa likolo na mito ya bato.
God knows it.
Iyo. Nzambe ayebi yango.
I ain't going to call no prayer line. I'm just going to leave you sit there. How many of you people don't have a prayer card? Let's see your hand.
Nakosola molongo ya mabonde lite. Nakotika bino bofandi wana. Boni kati la bino bazali na bakalati ya mabonde lite. Botombo la maboko.
Somebody don't have a prayer card. Do not have a prayer card.
Moto oyo azali na kalati ya mabonde lite. Azali na kalati ya mabonde lite.
Colored lady sitting here. I see you had your hands up. Is that right?
Mwasi moindo oyo afandi awa. Namoni ete otombolaki maboko. Ezali boyete.
Just stand up so I can single you out just a minute.
Telema na ino mwa muke. Pona mona yo malamu.
I don't know what the Holy Spirit will say.
Na yebi oyo molimo santo akolobate.
But you're looking at me awfully honest.
Kasi ozali kotala ngai na bosembo nyonso.
You have no prayer card?
Ozali na kalati ya mabonde lite.
If Almighty God would reveal to me what your trouble.
Soki zabe na nguya nyonso amoni singai likambo na yo.
I'm just doing this for a start, just to get started.
Nazali kosala boye bobele pona ibadeli. Bobele pona kobanda.
You believe me to be, you know, there's nothing.
Ondimiete ngai nazali. Oyebiete eloko moko ezalite.
There's not one good thing about me. If you're a married woman, I'm no more than your husband.
Ete eloko ata moko ya malamu ezalite kati na ngai. Soki obala, naleki mobali na yo na eloko moko te.
I'm just a man.
Nazali bobele moto.
But Jesus Christ is the Son of God.
Kasi Yesu Kristo ne mwana na nzambe.
And he sent his spirit to vindicate these things.
Pe atindaki molimo na ye mpo na kotatola makambo oyo.
If God will tell me what's wrong with you, and you know there's no way for me to have contact with you at all.
Soki nzambe ayebisi ngai oyo ezali kotambola te epai na yo. Pe oyebi ete nzela ata moko ezali te mpo ete nakota na boyokani na yo.
Will you believe with all your heart? God bless you. Then your high blood pressure has left you.
Nzambe apambola yo. Na bongo boko na yo ya hypertension isili.
That's what you had, wasn't that right?
Yangonde ozalaki kobela. Ezali peza yango boyete.
And sit down.
Na bongo fanda.
You just believe that one time.
Ndima yango na ino mbala moko.
I challenge anybody to believe it.
Na pesi bitindo na moto nyoso ete andima yango.
Look here, let me tell you something.
Tala, na kwebisa bilo lika moko.
Martha coming to the Lord Jesus.
Malata tango ayaki epai na nkolo Yesu.
That gift would never operate if the Father had already showed him what he was going to do.
Likabo wana elingaki kosala soko mokete. Wana tata asilaki kotali saye likambo oyo alingaki kosala.
It never operated, but she said, Lord.
Elingaki kosala soko mukete. Kati alobaki nkolo.
If thou would have been here, my brother would not have died.
Nah. Soki ozalaki awa, mbele ndeko na ngai akufite.
Said, but I know that even now, whatever you ask God, God will give it to you.
Alobaki. Sasa ipipe na yebi ete, likambo nini, lilombi yo, epai na nzambe, nzambe akopesa yo yango.
He said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Alobaki, ngai na zaili se kwa pebo moi. Yeo azaliko ndimangai, ata asiliko kufa akubika. Pe moto na moto. Oyo azali na bomo ipe andimingai. Libela akukufa te. Ozaliko ndimangango?
This is what she said.
Boyoka oyo alobaki.
She said, "Yea, Lord."
Alubaki, "Hey, Nkolo."
"I believe that everything you've said is the truth. I believe you're the Son of God that was to come into the world."
Nazali kondima ete nyonso lobi ezali solo. Nazali kondima ete yo zali mwana nzambe oyo asekelaki koya na mokili.
That's her approach, humbly.
Ezalaki lolenge na ye mpo na kobelema na komikitisa.
You feel different, don't you, lady?
Okomi komi yoka ndenge mosusu boye te, madame.
That's right.
Iyo, ezali ya solo.
Little lady sitting right there next to you too.
Mama oyo afani wana. Wana pene pene na yo. Yepe.
Suffer with arthritis and the female trouble.
Azali kobela mingai. Pebo koro ya basi.
Isn't that right, lady?
Ezali boyete, madame?
Stand up just a minute. The little lady's a red dress on.
Tele mama moke. Mama moke oyo alati mokoto ya mutane.
You're so close to the vision to come to you.
Uzalaki penza pene na lolenge ete mone ni komi epai na yo.
Arthritis, female trouble, is that right?
Mingai, bokono ya basi, ezali bongo?
And here's something in your life, you got a good straight look to you.
Peli kamboyo ezali na bomo ina yo. Uzalina etale ni moko ya kitoko pe ya bosembo.
You got a lot of worry on your life.
Uzalina mitungisi mingi na bomo ina yo.
A lot of trouble.
Makambo mingi.
That trouble's about your loved one.
Pe makambo yango etali bolonga nina yo.
It's your husband. He's a drunkard.
Ezali nde bobali na yo. Azali molangwi.
He won't go to church.
Ani okende ndako nzambe te.
If that's right, raise your hand.
Soki ezali solo, tomba loboko.
God bless you, lady.
Nzambe apambola yo, madame.
Go home now and receive your blessing. You're healed.
Zonga na ndako sika wa pe yambali pamboli na yo. Obiki sami.
Turns light around you.
Pole komi zonga zonga na yo.
Man sitting right next to you in there.
Obali o yafandi wana pembe na ye.
You, sir.
Yo, monsieur.
You believe?
Ondimi?
With all your heart?
Na motema na yo mobimba?
You've lost one of your senses.
Eyokeli na yo moko ezali ya kukufa.
That's a sense of smelling. Isn't that right? If it is, wave your hand.
Ezali eyokeli ya koyoka solo. Ezali bongo te. Soki ezali bongo, pepa loboko na yo.
Put your hand up to your mouth like this.
Tobo loboko na yo, na monoko na yo boye.
Say, "Lord Jesus, I believe you with all my heart."
Lubankolo Yesu la ndimi yo na motema na ngai mobimba.
God bless you. Go now, you receive your healing.
Nzambe apambola yo. Kende sikawa. Okozalobiko na yo.
Have faith in God. What do you all think about it back in there? Do you believe?
Boza na kondime pa ina nzambe. Bino nyoso bokanisi nini pona yango. Bino kuna na sima. Boza li kondima.
Be reverent.
Boza la limemia.
There's a lady sitting right back over there in a corner.
Mwasi moko afandi kuna na sima. Nalitumu.
I see that light hanging over.
Nazali komona pole wana likolo na ye.
That's the only way I can tell what about it. That light's hanging. This light right here is hanging over the lady.
Yango ndenzela bobele moko oyo nakoki koyeba likambo. Nanzela na pole wana oyo telebi likolo. Pole oyo telemi awa likolo ya mwasi yango.
Maybe just a minute if I can see what it is.
Ekiko sali mabobele na mwa ntango moke soki nakoki komona oyo yango ezali.
It break. The lady is suffering with a heart trouble.
Eko mwasi yango azali na bokono ya motema.
She's looking right to me.
Azali kotala semba epai na ngai.
And her husband sitting next to her.
Pe, mobali na ye afandi pembe na ye.
And her husband has got some sickness. He's just been sick, upset, sick.
Mobali na ye azali na bokono moko boye. Azali kobela, kotungisama, bokono.
Isn't that right, sir?
Azali boyete, monsieur.
Raise your hands up if that's true.
Tombola maboko soki azali solo.
That's right, you, lady, with a little scarf there.
Azali bongo. Azali nde yo, madame. Oyo lati mwa litambala wana.
The mister, isn't that right? Haven't you been this kind of upset today?
Monsieur Wana, is that what you say?
You have upset in your stomach the man. That's right. You all believe with all your heart? Both of you? You accept it? Sir, I tell you, you too, I see you. With your hand up.
Monsieur Yoka, Yope nazali komona oyo otombo iloboko.
The habit of smoking, quit doing that.
Omelaka makaya, tika kosala bongo.
You smoke cigars, you shouldn't do that.
Omelaka likaya monene, osengelaki kosala bongo te.
Makes you sick, isn't that right? If it is, wave your hand like this.
Ezali kopesa yo bokono. Ezali bongo te. Soki ezali bongo, pepa loboko boye.
That's what's upsetting you. It's bad on your nerves.
Yangone ezali kotungisa yo. Ezali mabe pona misisa na yo.
Throw the nasty thing away and don't do it no more.
Bwaka biloko ya mbindo pe. Kosala yango lisusu te.
You'll get over that and be all right. Your wise heart trouble will leave her. Do you believe that?
Pe okobikisa mana yango. Okokoma malamu. Pe bokono ya motema ya mwasi na yo ekotila. Ondimi yango?
Isn't that right? I can't see you from here and you know that.
Ezali bongo te. Nazali komona yo te uta awa. Pe oyebi yango.
But you're carrying cigars on the in your pocket, in the front. That's right.
Kasi ozali na makaya ya minene na libenga na yo, ya liboso, ya solo.
Lay your things out and put your hand over on your wife.
Bimisa yango pe tia loboko likona mwasi na yo.
Tell God that you are through with that kind of stuff. You'll go home well. You and your wife will get well.
Yebisa nzambe te, okoma lisusu biloko ya boyete. Okozonga na ndako na nzoto malamu yo na mwasi na yo bo okoma kolongonu.
Blessed be the name of the Lord Jesus.
Glory to God.
Kombo na kolo Yesu epambolama.
You believe with all your heart?
Hallelujah.
Bozali kondima na motema mobimba.
This little lady sitting here looking at me here.
Mama moke oyo. Afandi awa pe azali kotala ngai awa.
You're on the front seat here, sitting right here.
Yona, kuna oyo afandi na kiti ya liboso awa. Oyo afandi awa penza.
Her little lady's looking at me, sitting right there.
Mama mokena, oyo azali kotala ngai. Oyo afandi wana.
You have a prayer card, lady?
Oh. Ozali na kalati ya mabondeli, madame.
Right here.
Oyo awa.
Now, you don't have any prayer card?
Ozali na kalati ya mabondeli te?
Do you believe with all your heart?
Ozali kondima na motema na yo mobimba?
You believe that Jesus Christ can make you well?
Ondimi ete Yesu Kristo akoki kopesa yo bokolongonu?
What do you think about it? You sit next to her. Do you have a prayer card, lady?
Okaisi nini pona yango? Yo oyo ofandi pembeni na ye. Ozali na kalati ya mabondeli, madame.
You don't?
Ozali na yango te?
You want to get well too?
Yo pe olingi kozala na nzoto kolongonu?
Wouldn't you like to go eat again like you used to? Have the stomach trouble over?
Oko sepela kozonge la kolia ndenge o meseneki? Boyete, kozanga pasi na likundu?
You believe Jesus heals you now?
Odibiete Yesu abiki siyo sikawa?
Stand up if you believe Jesus Christ heals you.
Telema, soki odibiete Yesu kutu abiki siyo.
You had an ulcerated stomach, didn't you?
Ozalaki na pota monene na likundu na yo. Boyete?
It's caused from a nervous condition.
E utaka na motema mokuse.
You've been nervous for a long time.
Ozalakala motema mokuse banda kala.
Especially acids and things, creates acid, makes sensitive teeth when you belch your food back up in your mouth.
Koleka mingi acide pe nyoso wana. Tona lingaki koloba ete, ebota ka acide pe esalaka mino ngai, soko biloko ezongeli yo na monoko.
That's truth. Yes, sir. It's a peptic ulcer.
Ya solo. Iyo, monsieur. Ezali pota monene na likundu.
It's laying at the bottom of your stomach. It burns sometime after eating, especially toast with butter on it.
Ezalaki na likundu na yo na se. Esalaka pasi mbala mosusu sima na yo kolia. Koleka mingi lipa ya kotumba na mateka.
Is that right?
Ezali bongo.
I'm not reading your mind, but the Holy Ghost is infallible.
Nazali kotanga makanisi na yo te. Kasi Molimo Santo, amiko sakate.
You're healed now. Go home. Be well.
Obiki sami sikawa. Zonga nandako, zala nanzoto kolongonu.
Why are you back over in this direction?
Bongo bino kuna, nangambo oyu.
Some of you over there without a prayer card, raise up your hand.
Bamosusu katira bino kuna oyo bazali na kalati ya mabonde lite. Botombola maboko.
Somebody without prayer cards.
Moto ya zali na kalati ya mabonde lite.
All right, be reverent.
Malamu, boza na limemia.
Believe with all your heart.
Bondi mana motema mobimba.
What about up the balcony?
Bongo bino kuna na balkon.
Have faith in God.
I
can't do this within myself. It's only His sovereign grace.
Do you believe? Bondimi.
I can only say as He shows me, as your faith.
Nakoki koloba yango bobele natango azali komonisa ngai yango. Natango oyo kondima na bino.
I say that to shake your faith.
Nazali koloba boye pona koningisa kondima na bino.
Then see which way He'll lead me.
Sibana kotala soki akokamba ngai na nzela nini.
Did you realize is this is not your brother?
Bososoli ete oyo. Oyo ezali kambo na ndeko na bino te.
You're staying in His presence.
It's
not me that's doing this. It's your faith operating it. I can't operate it.
Ngai nde nazali kosali kamboyo te. Kondima na bino nde ezali kotia yango na musala. Ngai nakoki kotia yango na musala te.
It's your faith that's doing it.
Kondima na bino nde ezali kosala yango.
I have no way of operating it.
Nazali atalo lolenge moko te ya kotia yango na musala.
Just a minute. In this corner.
Boze la moke.
I see a colored man sitting there, kind of elderly with the glasses on.
Namoni moto moindo moko afandi wana. Azali mwa mobange, alati matatala.
You have a prayer card, sir?
Ozali na kalati ya babonde ni, monsieur?
Stand up on your feet a minute.
Teba mwa moke.
You believe me to be God's servant?
Ondimete azali mosali na nzambe.
With all your heart?
Namotema na yo mobimba.
You're thinking about somebody else, aren't you?
Ozaliko kalisa moto mosusu boyete.
That's right, wave your hand.
Soki ezali bongo pepa loboko na yo.
Not because it's me, your brother.
Ezali nantira na ngai ndeko na bino te.
Now you don't have a prayer card. There wouldn't be no way of you ever getting in line because you ain't got a prayer card.
Sika ozali na kalati ya mabonde lite. Olingaki kozala makoki ya kokota na molongo te. Pamba te ozali na kalati ya mabonde lite.
Now if any of you got prayer cards, don't raise up, see, because you'll have a chance to come in the line.
Sikawa, soki bamoko katira bino bazali na kalati ya mabondeli bo telemate. Bomoni, poete boko zwali baku ya kokota na molongo.
But I see that light is hanging above him.
Katira moni pole yango kotele mapenza liko na ye.
It's never broke to a vision yet.
Emono ina ino yete.
I cannot heal you, brother. I cannot. Only God can do that.
Nakoki kobikisa yo te ndeko mobali. Na kokite, bobele nzambe nde ya koki kosala yango.
But you've got faith, you're believing.
Kati ya yo ozali na kondima, ozali na kondima.
And there's something it's caused it some way.
Pe eloko moko ezali oyo esali ete yango ezala na lolenge moko boye.
If Almighty God will tell this man what's his trouble, will the rest of you receive your healing?
Soki nzambe na nguya nyoso ABC, mobali oyo, motungisi na ye ezali nini. Bino nyoso, boko yamba kobiki sabana bino.
There's a man perfectly standing 10, 15 yards away from me.
Mobali moko azobi peza, nataka ya metele zomi, to zomi na mitano liboso na ngai.
I never seen him in my life.
Na mwana na ino yete na bomo ina ngai.
He's just a man standing there.
If
Almighty God will reveal what's wrong with that man, every one of you are to walk right out of here a well person.
What
more can God do?
Nzambe akokili susu kosala nini?
Is that right?
Boyete.
Sir,
Monsieur,
there's nothing wrong with you.
Eloko moko ya mabe ezali te epai na yo.
You're weak, have a little getting up at night, prostrates and so forth.
Ozali na bolembu. Ozali kolamuka mwa mingi na butu. Kolemba lemba pe bongo na bongo.
But that's not what your trouble.
Kasi yango te ezali kopesa yo mitungisi.
Your trouble is concerning your boy.
Mitungisi na yo etali nde mwana yo mobali.
And your boy is in some kind of a state institution.
Pe mwana yo mobali azali kati la hôpital moko boye ya leta.
And he has a dual personality.
Pe azali na bokono ya bomoto mibale.
Is that right? Wave your hand if that's right.
Boyete? Pe pa loboko na yo soki ezali bongo.
That's exactly right.
Ezali penza bongo.
How many believe now that Jesus Christ, the Son of God, is standing here?
Boni bandimi sikao ete Yesu Kristo mwana nzambe azali awa.
Let's stand and offer praise and receive our healing.
Totelema, topesa ye kembo. Peto yamba kobiki sabana abiso.
Almighty God, author of life, giver of every good gift.
Nzambe na kuya nyoso, mubandisi na bomoi, mopesi na bakabo nyoso malamu.
You're here the same Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Uzali awa, nkolo Yesu Kristo moko wana, ndenge moko lobi lelo pe libela na libela.
And Satan, you've bluffed these people long enough.
Pe satana, okosi batoyo tangu molayi.
Come out of them.
Bima kati na bango.
I adjure thee by the living God, whose presence is here now in the form of a pillar of fire.
Na pension mitindo na nzela na nzambe na bomoi. Oyo azali awa sikawa na olenge alikozi na moto.
Leave these people and come out of them in the name of Jesus Christ. Every one of you raise your hands and praise God and receive your healing. Everyone.
Hallelujah, hallelujah.
Tika batoyo. Pe bima kati na bango na kombo na Yesu Kristo. Mokola mokola bino. Botomo la maboko pe, bo pe sa kembo na nzambe. Pe, bo yamba, kobiki sa manabino, moko na moko.